Reading of the word.
Kuwelenga kwa mau. Pansonkano otsekera. Chifukwa chimene ine ndina kufusirani inu kuti muime. Pamene wakuimba the Star Spangled Banner inu muma imirira. Sichoncho inu. Ndiyena ngabwanji chifukwa chama wa Mulungu. Iwo ndi ulemu. So pano mubuku la Exodo mutu wa 12 kuyambira ndi ndime ya 12 ine ndikufuna kuti ndiwerenge gawo la lemba ndime ya 12 ndi ya 13. Pakuti ine ndidutsa dziko la Igupto usiku uno. Ndipo ndikantha mwana woyamba kubadwa mu dziko la Igupto. Zonse ziwiri munthu ndi chiweto. Ndipo ndidzachita chiweruzo ine ndine Ambuye. Ndipo magazi adzakhala kwa inu ngati chizindikiro pa nyumba imene inu mulipo. Ndipo pamene ine ndiona magazi, ine ndidzadutsa pa inu. Ndipo mliri sudzakhala pa inu kuti ukuwonongeni inu, pamene ine ndikantha dziko la Igupto. Phunziro langa ndi chizindikiro. Tiye ntiweramitse mitu yathu tsopano, ndipo mukachetechete wake wa nthawi yopatulika iyi, tisanamuyandikire iye mupemphero. Kodi pali chopempha chimene inu mungafune kuti Mulungu akuyankheni masanano. Mungokweza mwamba manja anu ngati inu muli nacho, ndipo muganize pasi pa mtima wanu chimene inu mukufuna kuti yachichite, pali ponse munyumbayi mungoganiza chimene inu mukufuna kuti yakuchitireni. Atate athu akumwamba, inu ndinu Mulungu osasintha, ndipo ife tikupemphera kuti inu muyankhe mapemphero athu masana uno, Pamene ife tagwira manja athu, ndipo inu mukuona kuti manja anga ali mwamba na onso. Ndipo chopempha changa ine ndichipanga icho kudziwika pagulu, ndicho kuti Ambuye kuti inu mumuchiritse munthu aliyense ali pano lero, mupulumutse otayika aliyense, tsopano inu munati, ngati inu mudzawapempha Atate chilichonse mudzina langa, ine ndidzachichita icho. Tsopano Ambuye mutithandize ife pamodzi kuti tikhulupirire ngati gulu la anthu la ana okhulupirira. Muyankhule kudzera mu mawu anu Ambuye, mawu anu ali choonadi. Mudalitse mitima yathu. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha msonkhano uno. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mbale Grant. Ndi chifukwa cha antchito ake onse. Ndi mipingo yonse ndi anthu. Ndi chifukwa cha zonse zimene inu mwati chitira ife Ambuye. Ndife woyamikira kwa inu. Atate pakhoza kukhala ambira ife muno. Sitidzaonananso wina ndi nzake kenanso tsopano. Kufikira ife tidzaonane kumbali nayo. Ukhoza kukhala msonkhano wotsiriza umene ife tikhale pamodzi pa dziko lapansi lino. Mulole mzimu woyera ubwere ndipo udzatidalitse ife pamodzi. Mutumikire kwa ife zosowa zathu. Mudzina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Mukhoza kukhala pansi. Ine ndili ndikagomeka kang'ono kapepala pano. Ine ndinalembapo malemba ena ndi zinthu pang'ono. Ndinkakonda kumatha kukumbukira izo mmalingaliro anga. Koma ine ndangodutsa kumene 25 inu mukudziwa kamene kondi kachiwiri. Ndiyeno ine sindikumatha kukumbukira monga momwe ine ndinkachitira. Ndipo zotangwanitsa zambiri mmisonkhano ndi zinthu ndi zochuluka zoti ndichite. Phunziro lathu masanano ndi chizindikiro. Chochitika chathu chikutsegukira ku Igupto. Icho ndi chithunzi chachikulu apa tsopano. Ine ndikufuna inu nonse kuti muchione icho ndipo mungokhala olemekeza momwe inu mungathere. Igupto ndi kumene kukuchitikira nkhaniyi. Ndipo nthawi ya chochitikacho ndi basi pakuyambirira pa kutuluka. Ndipo tsopano. Icho ndi choyimira chalero chikuonetsedwa. Pamene ifenso tikuyang'anizana ndi kutuluka kwina. Mulungu akumubweretsa Israeli kuchokera ku Igupto akupita ku dziko lolonjezedwa chinali choyimira cha Khristu akumubweretsa mkwatibwi kuchokera mu mpingo kupita ku dziko lolonjezedwa. Ife tili mukutuluka kwina. Tsopano ngati inu mungawerenge lemba, ife tangokhala ndi nthawi yoti timenye malo apa mwamba a izo nzoona. Ife tili a monga Mulungu anatulutsira fuko kutuluka mufuko, Mulungu amubweretsa mkwatibwi kuchokera mu mpingo. Mkwatibwi adzayitanidwa kuchokera mmipingo yonse. Iye adzakhala wosankhidwa wa Mulungu adzatulutsidwa azipita. Ndipo ife tili mphepete mwakutuluka kumeneko pakali pano. Pakuti ifeti inako kutsimikizira kwa mwamalemba kuli konse kuti ifeti kuima pamenepo. Tsopano ine ndikudziwa kuti izo zanenedwapo nthawi zochuluka, koma mzanga nthawi ina izo zidzanenedwa kotsiriza. Nthawi idzazimirira mumuyaya pamenepo. Iye akubwera kuti adzatenge mkwatibwi kuchokera mumpingo. Chizindikiro chinali chinthu chimene chinapanga kusiyanitsa pakati pa Igupto ndi Israeli, mafuko awiriwo. Iwo onse anali anthu, koma onse olengedwa ndi Mulungu, onse anali ntchito ya manja a Mulungu. Koma chosiyanitsa pamene chilango cha imfa chinadzaperekedwa, chosiyanitsa pakati pa moyo ndi imfa chinali chizindikiro. Ndipo chomwecho izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa Mulungu pamene iye akumubweretsa mkwatibwi kuchokera mu mpingo, chosiyanitsa chidzakhala chizindikiro. Tsopano inu mumvetsere mwatcheru masanano ndipo muone ngati zimenezo sizilizoona. Chizindikiro chidzakhala chosiyanitsa chake, apo pakuyenera kukhala kusiyana. Mulungu adzaliweruza dziko tsiku lina. Ngati ine nditafunsa anthu akatolika, kodi iye adzamuweruza ndani? Kodi iye adzaliweruza dziko ndi chiyani? Iwo anganene kuti mpingo. Mpingo wake uti mpingo akatolika. Mpingo akatolika wake uti ilipo ingapo ya iyo. A Methodist anganene kuti ndiwa Methodist. A Baptist ndiye kuti alikunja kwa izo. Ndiye ngati inu mungaweruze ilo ndi mpingo wa Baptist, ena onsewo alikunja kwa izo. A Pentecost akuti ndiwa Pentecost. Zikatero ena onsewo alikunja ndiye. Mwaona, izo zingakhale zosokoneza. Zosokoneza mochuluka kwambiri, zosokoneza kwambiri kwa malingaliro, kuti uganizire za chinthu choterocho. Koma Mulungu anali nayo njira apa imene iye anati iye akanadzaweruzira nayo dziko lapansi. Osati ndi mpingo wa Katolika, osati ndi mpingo wa Chiprotestanti, koma iye adzaliweruza dziko lapansi ndi Yesu Kristu. Ndipo Yesu ndi mawu. Chotero pamenepo izo zikubweleranso ku Baibulo kachiwiri. Mukuona? Iye adzaweruza dziko lapansi ndi Baibulo. Ndipo Baibulo ndi buku loweruzira la Mulungu limene lili vumbulutso la thunthu la Yesu Kristu, kuti palibe chilichonse chingawonjezeredwe kapena chilichonse chingachotsedwe kwa ilo. Chilango chake ukachita zimenezo ndi dzina lako kuchotsedwa mu buku la moyo. Tizingokhala mu buku lomwero, ndipo tizipemphera kwa Mulungu kuti atipange ife kukhala gawo la ilo. Tsopano ife tikupeza kuti chizindikiro. Chizindikiro ndi chiyani? Chizindikiro ndi chisonyezo cha mtengo umene walipiridwa. Chizindikiro ndicho. Chimodzi-modzi monga ngati njanji zathu ndi mabasi. Ife timatenga ndalama zathu ndipo timapita ku station. Tsopano mwaona, mabasi samaloledwa kumalo kumene chiphaso chimagwiritsidwa ntchito. Iwo samaloledwa kuti azitenga ndalama. Iwo sangathe kutenga ndalama. Amatenga chiphaso. Monga ndege china chili chonsecho. Iwe umapita kumalo ena ake pakauntala yogulira, ndipo umakagula kuchokera pa ndalama yako ziphaso zambiri. Chiphaso china chake ichi. Ndipo chiphaso ichi chimakhala chisonyezo kuti mtengo wako walipiridwa. Iwe uli ndi ufulu wokwera sitima, kukwera ndege, kukwera basi, kapena chili chonse chimene icho chili, bola ngati iwe uli ndi chiphaso kuti ukaonetsere kuti wako, ulendo wako walipiridwa. Tsopano mukumbukire zimenezo, musayiwale zimenezo. Mwana wa nkhosa wophedwa wa Israeli anali chinali chofunikira cha Mulungu. Yehova ankafuna mwana wa nkhosa wophedwa tolowa mmalo chosalakwa. Monga ife tadutsira mu sabata yango tayi tsopano kuti Mulungu pamene iye apanga chigamulo, iye samasintha nkomwe icho. Ndipo iye anakonza njira, chinthu chake choyamba chimene iye anachita pamene munthu anagwa, iye ankayenera kukonza njira yoti iye adzabwererere. Ngati iye ankafuna konse kuti adzamuombole iye. Ndipo iye anapanga chigamulo kuti iye adzamupulumutsa munthu mwa magazi a mmodzi wosalakwayo. Ndipo iye nthawi zonse wakhala kuchita chinthu chomwecho, iye sanayambe wasinthapo izi. Palibe malo amene Mulungu ati adzakumane naye konse wopembedza aliyense, kokha pansi pa magazi. Ndiwo malo ake okhawo. Ife timayesetsa kuti timupange iye kuti akumane nafe pansi pa theology yathu, pansi pa chipembedzo chathu, pansi pa madongosolo athu amaphunziro. Ena amanga nsanja, ndipo ena amanga mizinda, Babiloni ndi nsanja ya Babulo, ndi mitundu yonse yosiyanasiyana ya zinthu. Koma izo zikukhalabe, Mulungu amakumana ndi wopembedza wona kokha pansi pa magazi. Yes, ama sinta nkomwe zimenezo. Ife tonse sisinga teke kuti tikhale Methodist. Ife tonse sisinga kala Pentecoste. Ife tonse sisinga kala ichi ichoka pena chinacho. Ife tidzatsutsana. Koma pamene ine ndibwera kwa munthu, kaya iye ndi wansembe wakatolika kapena chichonse chimene yali, pamene yali pansi pa magazi amenewo ndife abale. Sindisamala kumene yali, bola ngati iye ali pansi pa magazi amenewo. Sopano, mwana wankhosa wophedwa wa Israeli anali chofunikira cha Yehova, ndipo magazi anali chizindikiro kuti ntchitoyo inali itachitika. Chofuna cha Mulungu cha chiwombolo kuyambira ku Igupto kuti apite ku dziko lolonjezedwa, iye anafuna chinyama chophedwa. Ndipo chinyama chimenecho chinkayenera kukhala magazi a chinyama chakufa amayenera kuyikidwa pa mphuthu ya chitseko, ndipo chimenecho chinkayimira chizindikiro kuti chinthu chimene Yehova ankachifuna chinali chitakwaniritsidwa. Mukuona, tsopano osati kuti mwana wankhosayo anali chizindikiro, magaziwo anali chizindikiro. Tsopano moyo unali utatuluka mwansembeyo, ndipo tsopano magaziwo anali chizindikiro. Zofuna zake zinali zitachitidwa. Magazi ankayimira chizindikiro, chisonyezo chakuti wokhulupirira uyu anali atachita ndende chimene chofunikiracho chinali. Chimenecho chinali chizindikiro. Chabwino, kumuona wokhulupirira akupembedza pamenepo ndiye ankazindikiritsidwa ndi nsembe yake. Mukuona, apa pali nyumba ndi wopembedza. Chofunikira chinali chiyani? Muphe mwana wankhosa. Pa tsiku la 14 iye atatha kuyikidwa pamwamba wa mphongo wopanda chilema, Israeli yense adzapha iye, ndipo magazi azitengedwa ndi hisope ndi kuyikidwa pa mphuthu ya chitseko. Ndipo tili pomwepo, hisope imeneyo anali maudzuwamba. Hisope amatanthauza chikhulupiriro chanu. Wina wake kuyesetsa kuti akhale ndi chikhulupiriro cha uzimu, ndi chifukwa chake inu mumaponya machiritso anu. Chikhulupiriro ndi chinthu wamba chabe. Inu mumakhala ndi chikhulupiriro chobwera ku tchalichi. Inu mumakhala ndi chikhulupiriro chomayenda kupita kunja uko. Inu mumakhala ndi chikhulupiriro cholizira gali moto yanu. Inu mumakhala ndi chikhulupiriro chakuti mudya chakudya chanu cha madzulo. Umo ndi momwe izo zilili, basi chikhulupiriro wamba. Tsopano kupaka magazi amapakidwa ndi hisope, umene uli udzuwamba basi, umene umamera paliponse ku Palestina. Kuonetsera chikhulupiriro chimene magazi akuyenera kupakidwa nacho si chinthu china chapamwamba chimene inu mukuyenera kukhala nacho mitundu yonse ya madigiri ya udokotala kuti muchite zimenezo. Icho ndi chawamba basi, chikhulupiriro cha tsiku ndi tsiku kumukhulupirira Mulungu. Mukuona, mupake magazi mwa chikhulupiriro ndi hisope. Tsopano wopembedzayo ndiye akaona pansi pa magazi amenewa, amaonetsera kuti anali atakwaniritsa chopempha cha Yehova, ndipo iye amazindikiritsidwa chizindikiro chimaonetsera kuti iye anali atazindikiritsidwa ndi mwana wankhosa wophedwa amene Yehova ankamufuna. Ntchitoyo inali itachitidwa. Choyimira changwiro bwanji lero cha Khristu ndi wokhulupirira. Pamene chizindikiro chionetseredwa kwa wokhulupirira, ndiye icho chimaonetsera kuti chavomerezedwa ndipo ntchitoyo yagwiridwa. Ndiye magazi amakhala chizindikiro chakuzindikiritsidwa. Magazi eneniwo, nyama inkaukha magazi imafa, ndipo magazi ake amakhala pakhoma. Tsopano moyo wa chinyama umene umakhala mu magazi, ndipo moyo umakhala mu magazi. Ife timadziwa zimenezo, Baibulo linanena chomwecho, ndipo sayansi imatsimikizira zimenezo. Moyo umakhala mu magazi. Chotero pamene chinyama chiphedwa, ndipo moyo nkuswedwa kuchokera mwa chinyamacho, magazi amayenera kukhala madzi amagazi kuti akayimire chizindikiro. Chifukwa moyo umene umakhala mmagazi sumabwerera pa wokhulupirira, chifukwa iwo umakhala moyo wa chinyama. Ndipo moyo wa chinyama ndi moyo wa munthu ndi wosiyana mwantheradi. Mulibemo kalikonse mwa iwo mkomwe. Inu mutenge magazi a chinyama ndipo muwayike iwo mwa inu, inu mufa. Chotero inu mwaona, ife iwo ndi moyo wosiyana umene umakhala mu magazi a chinyama, wosiyana ndi umene umakhala mu magazi a munthu. Chifukwa munthu ali ndi solo, chinyama chilibe solo. Ndipo tsopano, chotero magazi pawokha, mumvetse tsopano, zimadzi zofira zimankhwala za magazi amayenera kukhala pa chitseko ngati chizindikiro kuti mwana wankhosa waphedwa. Tsopano, chifukwa chakuti moyo wa mwana wankhosa sumatha kubwerera pa munthu wopembedza, koma lero izo zinali choyimira chabe. Lelo simadzi amagazi ambuye Yesu mwana wankosa watu koma ndi moyo umene unali magazi umene uli mzimu oyera iwo umabwerera ndipo ndiwo chizindikiro kuti ife tachivomereza ndipo tachita ndende chimene Mulungu anatiuza ife kuti tichite ndiyeno pokhala ndi chizindikiro ife tikumazindikiritsidwa ndi nsembe yathu mwangwiro ine sindikuona momwe chilichonse chonjezera chingakhalire chomveka bwino muli monse mukuona njira yokhayo imene aliyense amatha kudziwira kuti nyumba iyo inali nawo nayonso pansi pa magazi mchifukwa chakuti madzi amagazi anali pa zitseko iwo amadutsapo mngelo wa imfa amayenera kuyang'ana ndi kuona magaziwo tsopano kenanso icho chinali choyimira cha mzimu oyera tsopano mwaona magazi enieniwo a Yesu saka anatha kubwera pa wina aliyense wa ife chifukwa iye anangokhala ndi magazi okwanira basi muthupi lake ndipo iwo anauka kuchoka muthupi lake anapita padoti zaka 2000 zapitazo koma iwo sikuti anali kuti adzakhale chizindikiro moyo moyo umene unali magazi unali chizindikiro tsopano ine nditsimikizira izo kwa inu miniti chabe mwa Baibulo iwo ndi chizindikiro chimene chikuyenera kubwera pa aliyense wa ife kuti tikaonetsere kuti tazindikiritsidwa ndi nsembe yathu ndipo tachita chofuna cha Yehova. Petro anati pa tsiku la Pentekoste, lapani mmodzi aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha tchimo, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Mwaona, osati kungoonetsera izo kwa iwo okha, onse amene Ambuye adzawayitana. Alipo ochuluka amaganiza kuti anayitanidwa, koma onse Ambuye adzawayitana. Iwo amene iye anawadziwiratu iye anawayitana onse amene iye anawayitana iye anawalungamitsa onse amene iye anawalungamitsa iye wawapatsa ulemerero chinthucho chakhazikika kale ndiyeno pamene inu mumutenga munthu amene sakhulupirira kuti mzimu woyera ndi watsikuli mukuona zimene wamachita iwo akukana chizindikiro chimene chili chisonyezo kumene chakuti iwe walumikizana ndi nsembe yako. Mukuona chimene ine ndikutanthauza izo ndi zophera kwambiri ngati inu mutangoyang'ana pa izo mwa njira imene Mulungu walembera izo. Tsopano magazi anatinyamula ife ndipo ife tinali zimaonetsera chisonyezo cha mzimu woyera umene uli moyo. Tsopano moyo wachinyama sumatha kubwerera mwa munthu chifukwa iwo sukanafanana moyo wachinyama ulibe solo mwa iwo moyo wa munthu uli ndi solo. Chinyama sitimadziwa kuti icho chili maliseche, icho sitimadziwa chabwino ndi choyipa, icho basi, icho chili ndi mzimu koma osati solo. Tsopano kumbukirani, tsopano solo ndi chikhalidwe cha mzimu, zoona. Tsopano penyani, komano pamene moyo wa nsembe yathu Yesu Khristu, pamene magazi ake anadzakhetsedwa, iye anali Mulungu atayikidwa mwa munthu mmodzi. Tsopano iye anatsika pansi kuchokera kokhala Yehova kuti adzazizindikiritse ye mwini ngati munthu kuti adzazitengere ye mwini maonekedwe a munthu kuti adzatizindikiritse ife ndi iye. Iye anali mwana wankhosa wa Mulungu ndipo mkati mwa iye mmene magazi. Tsopano ine ndikudziwa wina wake akuti iye anali magazi a Chiyuda. Inu mumawamva Yuda kunena zimenezo. Iye sanali magazi a Chiyuda. Ndipo sikutiso kuti iye anali magazi awa mitundu. Iye anali magazi a Mulungu. Iye analibe ngakhale a Chiyuda. Iye sanaliso ngakhale mu Yuda kapena wa mitundu. Iye anali Mulungu. Namwali adzayima. Tsopano ine ndikudziwa anthu ambiri a inu ndi a Chiprotestanti mumaganiza kuti dzilalo linali la Mariya. Ndi magazi a moyo amene amabwera, moyo umene umabwera mu khungu la magazi. Chifukwa nkhuku ikhoza kuyikira dzira popanda kukhala ndi mbalame yayimuna, iyo singautamire chifukwa ilo sila chonde. Moyo umachokera mu mpita wa magazi amene amachokera kwa mwamuna. Koma munkhaniyi panalibepo chachimuna. Chotero moyo magaziwo umayenera kuti unabwera kuchokera kwa Mulungu yekha. ndipo iye analenga kungula magazi mmimba mwa Maria. Mulungu yemwini, mlengi yemwini, analenga kungu la magazi. Sobano taonani, iwa amati, jabwino, iyo linali tupilo, Maria anali ndi dzira, ai bwana, iye sanali, anali bedzira. Ngati ilo lika nakala dzira, iwe sungalandile umuna popanda kugirigishana. Ndipo ngati iye, iye anali ndi kugirigisha, ndiye Mulungu akuchita pochiyani. Iye analenga zonse ziwili dzira ndi magazi. Ndizo ndende chimene ya anali. Ife tinamugwira Mulungu, Bible linatero. Timoteo yamba 3:16, popanda kutsutsana chachikulu ndi chinsinsi cha umulungu. Mulungu anaonetseredwa mutupi. Ife tinamugwira iye ndi manja athu. Thupi lija linali Mulungu. Ndithudi ilo linali. Iye anali Mulungu paliponse mmaonekedwe a munthu. Tsopano ife tikuzindikira mwichi kuti khungu la magazi lija poswedwa limene lopotero zinatulutsa Mulungu. Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Pamene panalibe mmodzi aliyense akanachita zimenezo, panalibe kalikonse kakanachitidwa. Izo zinatengera magazi oyera amenewo iye mwini. Mulungu anachita kutsika ndipo anadzakhala munthu kuti adzamve kuwawa ndi lamulo lake lomwe. Ngati Yesu akanangokhala mneneri chabe mwamuna olekanitsidwa kwa Mulungu, ndiye Mulungu ndi wosalungama. Ngati ine ndingati mulole mbale grant afele tchimo lina limene bila amayenera kufanalo, kapena china chakenso chilango china, zimenezo zingakhale kusalungama. Ngati ine nditakhala ndi mwana wanga yemwe kuti afere chilango chimene ine ndalengeza, izo sizingakhale zolungamabe. Pali chilungamo chimodzi chokha chimene ine ndingachite ndicho kutenga malo ake ngati ine ndikufuna kuti ndimupulumutse iye. Ndipo Mulungu anachita kudzasandulika thupi ndicho linga chakuti adzatenge malo awo ochimwa. Mulungu anadzaonetseredwa muthupi. Panalibe china chochepera kwa Mulungu yemwini. Sopano, apa iye anali, akuonetseredwa muthupi kuti adzachotse machimo a dziko lapansi. Ndipo iye anadzazizindikiritsa yemwini mwa ife kuti ife tidzathe kuzindikiritsidwa mwa iye. Mugona cholinga cha izo? Sopano ife tikupeza kuzindikiritsidwa kwathu ndi sembe yathu, moyo wa nsembe mwa ife umene uli mzimu woyera. Pamene khungu limenelo linaswedwa, ilo linatulutsa Mulungu. Linatulutsa Mulungu kuti iye wawayeretsa anthu ndi magazi ake omwe, ndipo wamuyika Mulungu mwa munthu kachiwiri. Mulungu mwa inu, moyo wa muyaya. Ndipo wophunzira wa Chigriki aliyense amadziwa kuti mawu amenewo moyo wa muyaya amachokera ku mawu akuti ZOE Zoe amene amatanthauza moyo wake omwe wa Mulungu uko mklondola. Njira yokhayo imene inu mungakhalire ndi moyo pali maonekedwe amodzi okha moyo wa muyaya ndipo umenewo ndi moyo wake omwe wa Mulungu mwa inu. Mukuona, zikatero ndiye kuti inu muli ndi moyo wa muyaya, chifukwa iye ndi wa muyaya yekhayo amene alipo. Ndipo ife ndi zikhumbo za malingaliro ake pasanakhale nkomwe maziko a dziko lapansi kapena chilichonse. Zonsezi ndi kulingalira kwake chabe, ndipo ife ndife chionetsero cha malingaliro ake achimene izo zinali. Ndipo iye ankayenera kutsika pansi ndi cholinga chakuti adzachotse tchimo. Palibe mmodzi aliyense akanakhoza kudzachita zimenezo. Panalibe aliyense oyenera wokhoza kuchita zimenezo. Palibe mmodzi aliyense akanakhoza kuchita zimenezo koma iye, ndipo iye anachita zimenezo. Ndiyeno, pamene moyo umenewo unatulutsidwa kuchoka mthupi limenelo, munthu amene anali mwana wa Mulungu, mphamvu yake yolenga inapanga chimango, monga womanga aliyense anamanga chimango chimene iye anadzalowamo iye mwini. Mulungu anachita zimenezo. Ndiyeno pamene moyo umene unachotsedwapo, magaziwo, madzaiwo, nutsanulibwira pa nthaka, chimodzi-modzi monga Abele anatsanulira pansi pa nthaka. Koma kuchokera mmagazi amenewo munadzatulukamo mzimu woyera wa Mulungu. Ndipo umenewo unatumizidwa kwa munthu pa tsiku la Pentekoste kuti ukazindikiritsidwe ndi nsembe imene inawafera iwo. Palibe njira ina iliyonse pa dziko lapansi imene ife tingapezere izo. Chizindikiro chenicheni. Taonani, ngati inu mutakhala ndi mlandu wa imfa, ndipo inu kumadziwa kuti mukupita kukaphedwa ndi magetsi. Ndipo kumbukirani, kukana. Dallas, mvetserani. Wakana magazi a Yesu Kristu chizindikiro cha magazi ake, ngati iwe uwaona iwo ndipo nkuwakana iwo, iwe udzakakumana ndi chiweruzo ndi magazi ake ali mmanja mwako. Wochimwa, membala wa mpingo, uzikumbukira zimenezo. Bwanji ngatili Oswald akanakhala kuti zinachitika masiku pang'ono aja ndi kutuluka thukuta kuja pamaso pa khoti la Supreme lija limene iye ankayenera kukakumana nalo. Ndipo amadziwa chifukwa chomupha president, sipakanakhala ngakhale kadontho kamodzi kachifundo momwe munthu ameneyo akanamvelera. Icho chikuyenera kuti chinali chinthu choopsa. Iye sanafikepo kakumana nacho icho chifukwa munthu winayo anamuombera iye. Koma taganizani zakukhala pamenepo pamaso pa Supreme Court yokwiya uli ndi magazi a munthu mzako mdzanja mwako, President wa United States. Chimenecho chidzakhala chinthu chopepuka kwa anthu inu amene mumalambalala magazi a Yesu Khristu pamene inu mudzayime pa makhoti a Mulungu. Kukhetsa thukuta pamene inu mukudziwa Oswald sakanakhoza kuchitira mwina koma kuchoka mmoyo uno chifukwa cha iye. Koma Mulungu adzakuchotsani inu kwa muyaya kukuchotsani mukukhalapo kwake. Icho chidzakhala chinthu choopsa. Zindikirani, ngati inu mudati mukubwera ku mabwalo a milandu chifukwa chokhala olakwa, inu mungafune woyimira mlandu wabwino amene inu mungathe kumupeza. Aliyense angachite zimenezo. Ndipo munthu aliyense wobadwa mdziko, ine sindikusamala kuti anachokera khomo labwino bwanji, iye ndi wolakwira magazi a Yesu Khristu kufikira iye atavomereza chikhululukiro cha izo. Ndipo njira yokhayo imene wamadziwira kuti chikhululukirocho chili bwino ndi pamene chizindikiro chizika chokha pa iwe, ndipo iwe nkukhala ndi chizindikiro. Zindikirani, inu muli ndi mlandu. Ndipo inu mungasakasake woyimira mlandu wabwino amene inu mungathe kumupeza kuti akachonderere mlandu wanuwo. Ndipo ngati ine ndidati ndikupita ku chiweruzo cha Mulungu, ine sindingafune wansembe, ine sindingafune munthu, ine ndingafune woyimira mlandu wabwino amene ine ndingamupeze kuti akachonderere mlandu wangawo. Mundilole ine ndinene ichi kwa inu mzanga wa Chikhirisitu. Woyimira mlandu wathu ndi woweruza wathunso. Ndipo wathu woweruza mlandu wathu anadzakhala woyimira mlandu wathu. Mlanduwo umatha pamene ife tivomereza chikhululukiro chake. Woweruza iye mwini anadzabwera ndipo anadzakhala woyimira mlandu. Ndipo woyimira mlandu ndi woweruza mlandu ndi munthu yemweyo. Mulungu anadzakhala munthu kuti iye adzakhoze kumulungamitsa munthu ndi mfa yake yomwe imene iye anayika pa iye. Haleluya! Izo zikutanthauza Mulungu wathu alemekezeke. Iye akuyenera matamando onse. Woweruza wathu ndi wotiyimira mlandu wathu ndi munthu yemweyo. Mzimu woyera ndi chizindikiro kuti ife takhululukidwa. Mlandu watsekedwa. Kwa mwamuna aliyense ndi mkazi amene walandira moonadi ubatizo wa mzimu woyera, iye wayesedwa, iye wazindikiritsidwa ndi woyimira mlandu wake, ndi woweruza wake, ndi nsembe yake. Ndipo chizindikiro chimene iye ali nacho chikuonetsera kuti ulendo wake walipiridwa mpaka ku ulemerero. Amen. Izo zonse zatha. Iye ali ndi chizindikiro chimenecho. Icho ndi chake ubatizo wa mzimu woyera umene uli umboni wa chiukitsiro cha Yesu. Amen. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Chimenecho ndicho chokuzindikirisani chanu. Inu mwagwirizira chizindikiro. Tsopano ngati inu mulibe chizindikiro chimenecho, inu simudzalowa mkati. Inu mukuyenera kukhala ndi chizindikiro. Umenewo ndiye mtengo wofunikira. Pamene ine ndiona magazi, magazi ndi chizindikiro. Pamene ine ndiona magazi, ine ndidzadutsa pa inu. Inu mukuyenera kukhala ndi chizindikiro. Ngati simutero, bwanji inu simudzapitako. Inu mukuyenera kukhala nacho chizindikiro. Ngati chizindikiro sichionetsedwa, chizindikiro chikapanda kuonetsedwa kumusi kumeneko, ngakhale sopanganolo limakhala lopanda ntchito. Inu mukuti chabwino tsopano mbale Branham, tsopano dikirani miniti chabe, ndiko kulondola ndende. Chizindikiro chimakhala pamwamba pa pangano. Pakuti Israeli anali ndi pangano kuti azidulidwa, ndipo Myuda aliyense amatha kupita kunja ndi kukamuonetsa munthu aliyense, ine ndikhoza kutsimikizira kwa iwe kuti ine ndinadulidwa. Ine ndi Myuda, ine ndinadulidwa molingana ndi kulamula kwa Yehova. Komabe zimenezo sizimamuchotsa iye ngati chizindikiro nachonso panalibepo pamenepo. Iye akuyenera kuonetsera chizindikiro. Kodi inu mukumvetsa zimenezo? Iye chizindikiro chikuyenera kukhala pamenepo muli monse. Ndipo ngati iwe uli mupangano, ngati myuda aliyense anena, ine sindi kuyika magazali onse pa chitse kupanga, ine ndikhoza kutsimikizira kuti ine ndi myuda wa pangano, mngelo wa imfa amamupeza iye. Zinalibe kanthu momwe iye analili wokhulupirika, iye anali membala wa mpingo mochuluka bwanji, ndi zakhumi zochuluka bwanji zomwe iye amapereka, momwe iye ankanenera kuti iye amakhulupirira Yehova, Yehova ankafuna chizindikiro chimenecho, ndipo iye akuchita izo lero aponso. Izo zikuyenera kutero, izo zikuyenera kukhala. Pakuti palibe njira ina pansi pa kumwamba, palibe dzina lina linaperekedwa mwa njira ina, zilibe kanthu ndiwe wabwino bwanji, wokhulupirika bwanji, chizindikiro chimenecho chikuyenera kukhala pamenepo, ndipo chidzionetsedwa. Magazi, inu mukuti, chabwino, ine ndinapha mwana wankhosa, ndipo ine ndinamuyika iye mu mtsuko, ine ndayika iwo kumbuyo kuno, zimenezo si zimene iye ananena. Iwo akuyenera kukhala pa mphuthu ya chitseko. Iwo akuyenera azionetsedwa. Ndipo moyo wanu kuyenera kuonetsera kuti chizindikiro chili mwa inu. Oh, ina Pentecoste, vuto lanu ndi chiyani? Tsitsilometa, nkhope zopintedwa, mwamuna nthabwala zoyipa ndi zinthu, kuli pati kuonetseredwa kwa magazi a Ambuye wanga Yesu Khristu chizindikiro cha mzimu woyera. Inu muli nawo maonekedwe a Mulungu ndi kumautchula ufiti ndi china chilichonse kuti ndi ntchito za Mulungu ufiti. Inu mukuonetsera bwanji chizindikirocho. Iwa amati, ndine wa Pente, ine sindi kusamala chimene inu muli. Ndine wa Baptist, ndine wa Pres, ine sindi kusamala chimene inu muli. Chizindikiro chimene icho chikwenea kukhala pamenepo, Mulungu akuchifuna icho. Ndipo osati china chilichonse koma icho. Inu mukuti, chabwino ine ndili ndiya udokotala, ine sindi kusamala kuti ndi madigri angati amene inu muli nawo. Mulungu akufuna chizindikiro chimene icho, ndipo icho choka. Icho ndi chisonyezo kuti njira yanu yalipidwa. Iye sadzatenga zipepala zanuzo kapena chilichonsecho, iye akuyenera kukhala ndi chizindikiro chimenecho. Woyendetsa basi akuti, abadikirani miniti, chimenecho si chizindikiro changa. Munthu wa mundege akuti, chabwino inu mupite kunja kumeneko tsopano, tikiti ndicho chizindikiro. Inu mukapita kunja uko tsopano ndikukamuza woyendetsa ndege, eni, ine ndikufuna ndikwere ndege yanu, iyo ndi bwanji. Lowani ndipo mutulutse chizindikiro chanu. Oh, ine ndikulipirani inu. Ine sindingathe kutenga izo. Inu simukwera mu ndege yanga muno mpaka inu mutalipira mtengo wake ndipo mukatenge chizindikiro. Ine ndikufuna chizindikirocho. Inu mukuti chabwino ine ndinapita ku sukulu, ine ndinakachita izi, ine sindikusamala zimene inu munachita. Inu mukuyenera kukhala ndi chizindikiro kapena inu simukwera. Amen ndi amen. Kodi inu simukutha kuona izo? Mulungu amafuna chizindikiro chimenecho. Pamene ine ndiona magazi, ndipo kapo, pamene ine ndidzaduse pa inu, pamene ine ndiona chizindikiro. Icho chikakhala kuti sichinaonetsedwe, panganolo limakhala lopanda ntchito mkomwe. Muyuda mwantheradi akanatha kunena ndi kudzitsimikizira yekha kuti ndi Myuda wodulidwa, iye akanatha kuwatulutsa panja abale ndi kuti, taonani apa, ine ndi wodulidwa, chimenecho sichimatanthauza chinthu chimodzi. Inu mukuti, ndine wa Methodist, ndine wa Baptist, ndine wa Pentecoste, ndine ichi, ndine icho, zimene zosi zikutanthauza chinthu chimodzi. Inu mukuyenera kukhala ndi chizindikiro, ndipo pamene chizindikiro chibwera, icho chimachitira umboni za Khristu. Iye anati, icho chikanadzatero, ndipo Khristu ndi mawu. Ndipo inu mungakane bwanji kuti Bible ndiloona, gawo la ilo, ndipo nkumanenabe kuti inu muli ndi chizindikiro, pamene chizindikiro ndi umboni wa Yesu Khristu. Maona? Pamene bondi pamene pali chimene ine ndima chidabwa. Oh, mukuti, ine sindima kulupirira, ine ndima kulupirira kuti masiku azo zizwitsa, oh, taonani hapo, palibepo chizindikiro pamenepo. Chizindikiro chimavomereza mau ali onse ndi ameni. Chilichonse chifukwa ndi Mulungu ye mwini. Mukuona? Chabwino. Koma ngati chizindikiro sichili pamenepo, panganolo limakhala lopanda ntchito. Ilo limatetsedwapo. Chimodzi-modzi ndi lero. Zilibe kanthu motani, munena mochuluka bwanji, munganene mochuluka bwanji, ine ndimakhulupirira mawali onse mu Bible. Mukuti mbale Branham, ine ndikhoza kukuwerengerani inu mobwereza theka la Bible limenelo. Bible lonselo pa mtima. Ine ndimakhulupirira chidutswa chilichonse cha ilo. Izo nzabwino. Satana amatero nayenso. Izo zimatengera chizindikiro. Chabwino, mbale Branham, ine koma langa ndilo dzadza ndi ma degree, ndine wa Bachelor of Art, ndipo ndili ndi degree ya udokotala, ndi LLD ya Latin. Ndipo oh, ine ndinalemba mabuku, ine ndachita izi, ine ndachita chilichonse, ine ndili, ine ndachita zinthu zonsezi, ine sindi kusamala. Izo ndi zabwino, komabe inu mukuyenera kukhala ndi chizindikiro. Chizindikiro, komabe chizindikiro chikufunikira. Inu mukuti ndine wophunzira wa Bible, ndine munthu wabwino. Ndine ichi, icho, zimenezo zikhoza kukhala zabwino, zonsezo ndi zabwino, komabe izo zikuyenera kukhala ndi chizindikiro. Tsopano, imfa inali yokonzeka kukantha Igupto nthawi iliyonse. Ndipo chomwe chonso imfa ndi yokonzeka kukantha fukoli tsopano pa nthawi iliyonse. Ana Jean, ine ndikumvera china chake ngati bambo ako ananena ndemanga nthawi ina. Ine nthawi zonse ndimayikonda iyo. Iye anati, inu mukudziwa fuko lino ndimachima omwewo ngati Mulungu anga musiya Amerika kuti azipitirira ndi zimene yakuchita, iye adzakhala mwachikhalidwe wokakamizidwa kuti amudzutse Sodomu ndi Gomora ndikuwapepesa iwo. Chifukwa cho wawo cha iwo. Ndipo uko mkulondola. Kumbukirani Israel analipira chifukwa cha tchimo lililonse limene yanalichita, ndipo chimodzimodzinso ife. Ife tikukhala molekelera bwanji, mangitsani zida, bwererani kwa Mulungu mpingo. Sindikunena zinthu izi kuti ndikhale wosiyana, ine ndikukuwuzani inu ngati chenjezo, inu mukhulupirire. Imfa inali pafupi kuti ikanthe. Mulungu anali ataonetsera iwo chisomo chake ndi chifundo chake kudzera mu mphamvu ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Chomwe chonso iye wachita lero asanauchotse mpingo, komabe iwo anakhumba kuti asalape ndi kukhulupirira uthenga. Mwaona panali uthenga mpingo usanachotsedwe, payenera nthawi zonse kukhala chimodzimodzinso tsopano. Chochitika cha uzimu chilichonse ndi chisonyezo chochokera kwa Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Monga uthenga pamakhala chizindikiro, ndipo kenako uthenga umatsatira chizindikiro. Mulungu anamuza Mose anati, ngati iwo sakakhulupirira liwu la chizindikiro choyamba, mwina mwake iwo akakhulupirira liwu la chizindikiro chachiwiri. Tsopano pamene inu muona zizindikiro zikuchitika ndipo panda uthenga kuseli kwake, basi sukulu yakale yomwe ija ya theology mpaka musi, zimenezo sizikuchokera kwa Mulungu. Koma kumene kukuonetsedwa chizindikiro, uthenga umatsatira icho. Tsopano taonani, Yesu anabwera poonekera. Kodi ine ndikukugonthetsani inu, kapena aliyense amene ali pa microphone apa, zikumveka ngati izo zikubwerera. Mwina mwake iyo ikufula pang'ono. Ine ndikufuna kuti inu mumvetse izo. Pamene Yesu anabwera poonekera, iye sanayankhule zochuluka kwambiri kwa anthu. Aliyense ankamufuna iye mu mpingo wake. O mneneri wang'ono uyu, ndife okondwa basi kukhala ndi iye. Iye amachiritsa odwala. O ulemerero kwa Mulungu. Mulungu wadzutsa munthu wopambana pakati pathu. Izo zinali zabwino. Chotero tsiku lina zinafika pamalo pamene chimenecho chinali chizindikiro chake. Yesaya 35 anati icho chikanadzakhala chizindikiro. Olumala adzalumpha ngati mbawala ndi zina zotero akhungu adzapenya. Icho chinali chizindikiro. Iye anaonetsera chizindikiro chake ngati Mesiya ndi zina zotero, ndipo iwo ambiri ayo anati, inde ine ndikhoza kutsatira zimenezo. Chabwino tsopano ngati chimenecho chinali chizindikiro, pakuyenera kukhala liwu la chizindikiro chimenecho. Kodi liwu la kuseli kwake linali chiyani? Pamene iye anayamba kuphunzitsa chiphunzitso chake ndi kuwacha iwo mulu wa njoka mudzu, iye sanakhalenso wotchuka kuyambira pamenepo. Maona, pamene liwu linabwera ndi chizindikiro, chizindikiro chinapita poyambirira. Mose anapita kumusi ku Igupto ndi chizindikiro, ndipo iye anaponyera pansi ndodo yake inasanduka njoka. Chimenecho chinali chizindikiro, koma patapita kanthawi liwu linadzabwera ndi chizindikiro. Zitatero izo zinali zosiyana. Mwaona, iwo samafuna zimenezo. Liwu liyenera kukhala kutsatira chizindikiro. Ndipo palibe nthawi iliyonse icho chikanabwerera, koma nthawi imeneyo, chifukwa iyo inali nthawi yoti malemba akwaniritsidwe. Taonani chimene iye anamuza iye muchitsamba chonyeka. Ine ndaona kubula ndipo ndamva za anthu anga, ndipo ndaona kuzunzika kwawo ndi owagwiritsa ntchito a ku Igupto. Ndipo ine ndakumbukira lonjezo langa limene ine ndinapanga ndi Abrahamu. Zaka 400 zinali zitatha, ndipo iye anamuza Abrahamu iwo akanadzakhala kumusi kumeneko. Mwaona, izo sizikanakhala pa nthawi iliyonse. Mose ankayenera kubwera basi pa nthawi imeneyo. Wotchi ya Mulungu yayikulu imasuntha mwangwiro. Iyo singathamange ndi miniti imodzi kapena kuchedwa ndi miniti imodzi. Iyo idzakhala ndendende basi pa nthawi. Chabwino. Chotero inu mwaona, chilichonse chimangoyenda molondola basi, sakanabwera pa nthawi ina. Ngakhalenso zinthu izi sizikanabwera pa nthawi ina. Izi sizikanabwera mu masiku a Lutera, izi sizikanayenera kubwera mu masiku a Wesley, masiku a Baptist kapena Methodist, masiku awo, izo sizikanabwera. Izo zikuyenera kubwera tsopano. Israeli akuyenera kukhala fuko. Machalitsi akuyenera kukhala monga mmene walili tsopano. Panayenera kukhala uthenga wachitatu, mbado wa mpingo wachitatu. Panayenera kukhala Laodikaya. Iwo sukanapangika kufikira Pentekoste atabwera ndi kumalizisa zawo zonse, ndipo napita, ndipo nakapanga bungwe, ndipo nakachita zomwe iwo anachita. Ndiye iwo ukuyenera kubwera. Ndiye anabwera Ambuye pamene iwo anamutulutsira iye kunja kwa chalitsi. Iye ndi mawu. Iwa amachita mantha kuti atsutsane nawo mawu amene okuli konseko. Iwa amakhala chete kwambiri za iwo, komabe iwa amakangana zokhudza izo. Chicago kuno osati kale kwambiri, pamene Ambuye anandipatsa ine masomphenya, ine ndinali ndi atumiki 300 kumusi kumeneko, ine ndinati, tsopano ine ndikudziwa chimene inu, zokhudza mbewu ya serpent ndi zina zotero, ine ndinati, mmodzi wa inu atenge Bible lake ndipo abwere adzaime pambali panga ndipo adzatsutse izo. Kuli lofa sitsitsa limene inu munayamba mwali mvapo. Ine ndinati, ndiye musa mandi londe londe, mwaona, izo ndi zochokera ku masukulu awo akuganiza. Komabe iwa amati mbale Branham ndi mneneri pamene iye wadzodzedwa, koma pamene kudzodza kwachoka pa iye, oh ine sindi kudziwa. Ndi chiyani? Ngati izo si chilemba cha theology yobalalika. Kumene mawu akuti mneneri amatanthauza wovumbulutsa wa uzimu wa mawu. Mawu Ambuye amadza kwa aneneri. Umo ndi mmene Yesu anazindikiritsibwira. Ndipo iwo ananena chitachitika chiukitsiro. Iwo anati, ife tikudziwa iye anali mneneri wa Mulungu. Maona, palibe munthu angachite zinthu zimenezi pokhapokha Mulungu atakhala ndi iye. Ndiye sanalandire uthenga wake. Iwo sanathe kumulandira Yohane, ndipo iye anali mneneri. Saka namulandira Eliya, palibe ena onse a iwo, ndipo iwo amakhala ndi vumbulutso la uzimu. Mawu achingelezi mneneri, mawu achingelezi akhoza kutanthauza chilichonse. Iwo amatanthauza mlaliki. Koma pamene inu mukuti mneneri wa Bible lakale, izo zimatanthauza mpenyi. Ndipo zomuyenereza zake zinali kuti zimene iye amanena zimachitika. Ndipo icho chinali chizindikiro kuti iye anali mneneri. Yeso chinali chizindikiro kuti iye anali ndi vumbulutso la uzimu la maolembedwa. Ndipo kenako Mulungu nkumatsimikizira izo. Kumbuyo kwake amatsimikizira izo. Motani? Chabwino izo zikuyenera basi kuti zikhale mwanjira iyi. Ndizo zonse. Palibe njira yozungulira pa izo. Mulungu anati izo zikanadzakhala mwanjira imeneyo ndipo ndi inu pamenepo. Koma ndi zimenezo tulero. Mwaona? Chizindikiro chimenecho chikuyenera kukhala pamenepo. Icho chimawazindikiritsa mawu amenewo ndipo chimawapangayo kukhala woona ndende. Ndiye. Momwe yana alonjezera. Momwe yana wakonzekeletsera anthu ake onse a dziko lolonjezedwa. Tsopano, pamene iye amapita kuti akakhale ndi kutuluka uku, kumene kunali choyimira, tsopano ine ndiye setsa kuti tituluke pofika maminiti ena 15, 20 ndi uthenga, zindikirani mwacheru tsopano. Ine ndikufuna kuti inu mumvetse izi, chifukwa ine mwina sindidzakuonaninso inu kenanso. Mwaona? Zindikirani. Tsopano penyani momwe iye anawakonzekeletsa anthu ake. Ndi angati amadziwa kuti iye samasintha njira zake. Iye samatero nkomwe. Iye ali. Tsopano muone kudutsa mu Bible ndipo muone ngati iye anali sinthapo ilo. Ayi bwana, iye anawakonzekeletsa chotani anthu? Poyamba, iye anatuma mneneri ndi chizindikiro. Amene anali Mose. Mkulondola uko, ndipo chizindikiro cho chinali ndi uthenga. Uthenga wakuti akhale okonzeka. Iwo anali akutuluka kupita ku dziko limene linalonjezedwa. Ndiye iye anali ndi kuzindikiritsa kwa mneneri ameneyu. Kuti kuwala kunali pamwamba pa iye. Lawila moto limamutsatira mneneri ameneyu, ife tikudziwa zimenezo, tinadutsa mchipululu ndi Mose, ife tikuzindikira zimenezo. Ndipo kenako, iye anawapatsa iwo chizindikiro chachitsimikiziro. Kuti iwo asamakhale ndi mantha kubalalika ndi manjenje, pamene iye anati, pamene ine ndiona chizindikiro chimenecho, ine ndidzadutsa pa inu. Penyani momwe iye anachitira tsopano. Iye anakonza poyamba chizindikiro, mtumiki, uthenga wozindikiritsidwa, kuzindikiritsidwa kwa mtumiki, ndi chizindikiro ngati chitsimikizo kuti njira yalipiridwa. Iwo alunjika wopita ku dziko lolonjezedwa. Chinthu chomwecho iye wachita lero. Kodi iye anachita chiyani? Iye anatitumizira ife mzimu woyera. Mzimu woyera ndi mthenga. Ndipo kuzindikiritsa kwa mwamalemba kwa iye mwini kumamuzindikiritsa iye pakati pathu. Yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo chizindikiro ndi chitsimikiziro. Kodi ife tikuchita mantha ndi chiyani? Mtengo wathu unalipiridwa kale. Ndipo ife tikuzindikiritsidwa ndi nsembe yathu. Iye sangakukhumudwitseni inu. Iye analonjeza zimenezo. Ife tikuzindikiritsidwa. Israeli akutuluka kuchokera mu Igupto, monga ine ndinanenera, zili ngati mkwatibwi akutuluka kuchokera mu mpingo. Pamene Mose anayamba utumiki wake, Israeli yense anasonkhana pamodzi ku Gosheni. Kuti apemphere ndi kupembedza ndende. Anabwera kuchokera mmagawo onse a Igupto. Umo ndi momwe adzachitire mkwatibwi. Iye adzachokera mwa onse a oneness, twoness, threeness ndi mitundu ina yonse. Iye adzatuluka. Iye akuyenera kutero. Tsopano ife tikuwerenga apa mwa Hebri. Ife tsopano chinthu choyamba chimene ife tikuyenera kuchiganizira. Anabwera kuchokera kumagawo onse. Anabwera kuchokera pakati pa kusakhulupirira. Tsopano mzimu woyera unalonjeza kuti udzawayitana iwo mmasiku otsiriza. Tulukani pakati pa osakhulupirira.
Notice,
Zindikirani, ife tikupeza mwa Hebrew 10:26, ine ndalemba apa, ilo likunena ichi. Ngati ife tichimwa mwadala, titalandira chidziwitso cha choonadi, palibe nsembe ya chimo. Mwaona, ngati inu simu kulupirira mwadala. Tsopano ngati inu munga zindikire, chimene ine ndinga nene hapa, ngati inu munga ndisungire ine mpindi kufikira ine ndipange kufotokoza kumeneko. Ine ndikukoza kumvelera munzimu, sizina pite bwino. Mukona, zindikirani. Hapa pale Ahebwi, iwa alipanjira yao akuturuka. Mungu anasankha amuna 12, kapena Mosa anatero ndidzanjala Mulungu, kuti apite kumeneko ndi kukazonda dzikolo. Ndipo anabwelerako, anabweretsa chizindikiro cha dzikolo. Ndipo pamene Yohana akafika kumeneko, kume aiwa anachita mantha pafupi kufa. Bwanji, iwa anati, Amaleki amenewo uko, ife tikuoneka ngati ziwala kwa iwo. Yoswa ndi Kalebu, anabwelerako, anabweretsa umboni. Ife tikoza kuchita izo. Inu mwaona, amenewo ndiwo khulupirira ambalire. Iwa anadutsa mu zinthu zosiyana siyana izi, ndipo anadutsa mu mpingo, ndi kujoina mpingo, ndi maubatizo, ndi maonekedwe. Koma pamene zinadzafika poti aoloke kuti akalandire chizindikiro. Umboni kuti dzikolo lilipo. Moyo uja, Yesu Kristu sali wakufa. Ilo ndi dera lina. Iye akukhala mmenemo. Iye ali ndi ife. Iye tsopano ali mwa ife. Pamene izo zinafika kumeneko, iwo sanathe kukhulupirira izo. Izo zinali zowakulira. Inu mwaona, ndipo iwo anabwelerako, ndipo iwo mmodzi aliyense anafera mu chipululu, palibe mmodzi wa iwo anaolokako. Ndipo mwaona, ngati ife sitikhulupirira, ife a Methodist, Baptist, Presbyteria. Ine ndikuyembekeza mphunzitsi wanga wakale wakhala pano lero. Dr. Roy E. Davis. Ambira inu mukumudziwa iye, komwe kuno ku Fort Worth. Iye mwina mwake wakhala muno. Ine ndikukumbukira ife tinakambirana zinthu izi, zaka zambiri mbiri zapitazo. Iye anandibatiza ine muchikhulupiriro wa mpingo wa Missionary Baptist. Ndipo taonani kuno tsopano. Ngati ife tingabwere ku dziko la malire limenero, kuti chabwino ulemerero kwa Mulungu. Ine ndinayankhula mmalirime, haleluya, izo si zimenezo. Ngati inu mungati osakhulupirira aliwonse amawu amenewo, pali china chake cholakwika ndicho kuchitikirani chanu. Mukuona, inu munabwera kudzafika ku dzikolo, ndipo munaona kuti ilo lilipo. Inu mwaona kuti Yesu wauka, iye ali pakati pathu. Inu mukuamva mawu amene akutsatira uthenga, ndipo komabe simukuwakhulupirira iwo. Inu mukudziwa chimene chimachitika, ndiye iwo anafera mu chipululu momwemo. Ngati ife tichimwa mwadala titatha kulandira chidziwitso cha choonadi, apo sipamatsalanso nsembe ya chimo. Icho ndi chimene bukhu la Heberi limatiuza ife. Ndipo tsopano penyani, pamene ife tikuona zizindikiro zopambana za kumapeto za dziko lapansi, zimene Yohana alonjeza, ndimochuluka bwanji momwe izo zikutichenjezera ife kuti nthawi yayandikira. Musiye kusakhulupirira, bwerani pamodzi, ife tikuyenera tizikondana wina ndi mzake, ndikukhulupirira, ndikudzilekanitsa tokha kwa dziko. Zindikirani, iwo samangoyenera kuti azibwera pamodzi ndikumadza yankhula za uthenga, iwo ankayenera kuti azilowa mwa iwo. Azikhala pansi pa magazi. Osati kubwera ndi kudzati, inu mukudziwa, Mose anatiuza ife, mthenga, iye anatiuza ife kuti ife tikhale ndi magazi. Inu mukuganiza chiyani za izo anyamata? Si zinali zimenezo, kupha mwana wankhosa ndi kuyika magazi pamwamba apo. Ife tikhoza kubwera ndi kudzakhala pansi ndi kugwirizana ndi mawu ndi china chilichonse, koma osakhala ndi chizindikiro chimenecho. Izo zitichitira ife ubwino wanji, palibe chabwino. Kalani pansi pa iwo. Iye analibe choyankhira pa aliyense yemwe sanali pansi pa magazi amenewo. Ndipo iye alibe choyankhira pa wina aliyense lero yemwe sali pansi pa chizindikiro. Banja loselo limakhala kokha lotetezeka pamene wakhala pansi pa chizindikiro. Ndipo chizindikirocho chikamaonetsedwa. Banja loselo, kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Lero ife tikuyenera kukumbukira zimenezo anthunu. Ana athu, ndipo usinkhu wa zaka za mmatini wa zamkutu uwu ndi gwedemula, ndi zinthu zimene ife tikudutsamo, ndi zonse za mapitos izi kuno ndi michezo, ndipo kodi inu mukudziwa kuti zonsezi zikuimiridwa kuno mu bukhu la Baibulo? Ilo limanena zimenezo mu chivumbulutso. Ndithudi ilo limatero. Momwe anthu, iwo ndi akufa, iwo sangathe kuuka, iwo sanali amuyaya nkomwe, iwo sanali nkomwe mmaganizo. Totero iwo adzaonongedwa, iwo adzathedwa kwa nthawi zonse, adzathetsedwa kwa thunthu. Iwa adzalangidwa kwa manuso anthawi chifukwa cha zimene iwo anachita, koma chilichonse chimene chinali ndi chiyambi chimakhala ndi mathero. Ndicho chimene chilibe chiyambi, chimene chilibe mathero. Alipo maonekedwa amodzi okha moyo wa muyaya. Maonekedwa amodzi okha moyo wa muyaya. Ife timamenyera umenewo. Zindikirani, Yoswa mutu wa 2 wa Yoswa. Hule wa mitu nduo kurupirila analata mfa ndibanja lake ndipana wabweleza iwo pansipa chingwe chofira chimene chinali chizindikiro kuchokera kwa amthenga Yoswa. Ngelo wa Mulungu ononga analemekeza chizindikiro chimenecho ndipo icho choka mu mzinda umeneo apo panali chofuna cha Mulungu ndi antchito ake kuti Mulungu ankafuna chizindikiro ichi ndipo icho chinali chokhacho. Ine sindi kusamala kaya iye anali meya wa mzinda, kaya iye anali munthu woyeletsetsa wa mzindawo, kaya iwo ankapita kutchali chachikulu kwambiri mu mzindawo. Chilichonse mu mzindawo chinagwa kupatula nyumba imeneyo. Mulungu yekha analemekeza chizindikiro chimenecho. Zindikirani, Yeriko analata mva kuti Mulungu anali kuchita zinthu zazikulu, koma iwo sanamvere chenjezolo. Chomwe chonse anthu lero akumva zimene Mulungu akhala kuchita kwa zaka zingapo zapitazi, koma iwo sakumvera kwa izo. Mphamvu yayikulu ya chisomo ndi zizindikiro, monga iye analonjezera, monga izo zinalili mmasiku a Sodomu, chomwe chonse izo zidzakhala, momwe iye analonjezera kuti chinthu chomwecho chikanadzakhala. Penyani chimene chinachitika ku Sodomu. Kumbukirani, pamenepo panali chizindikiro cha Sodomu, koma mthenga wa Malaki 4 akuyenera kuti atengere mitima ya anthu kubwerera kwa Atate, Atate apa Pentekoste, kubwerera ku Baibulo. Sipanga khaleso Baibulo china chakenso ili ndilo vumbulutso lonse la Mulungu. Ndipo wina wake akuti chabwino ine ndikukhulupirira gawo ili, ine sindi kudziwa zokhudza icho. Mthenga weniweni wa Mulungu amakutembenuzirani inu kubwerera ku chinthu chonsecho. Mukuona, zindikirani, ndicho chimene mzimu woyera umachita kukubweretsani inu kubwerera ku mawali onse a Mulungu. Chisomo chake chinali chitaonetseredwa, chiweruzo chake chinali chotsatira. Iwo akuyenera kuti anakhulupirira kuti iwo anali otetezeka mu nyumba zawo zazikulu zazipembedzo zimene iwo anali nazo uko mu Yeriko, koma iwo anapeza kuti izo sizinagwire ntchito. Pakuyenera kuti panali ena a mwina mwake anapezeka kumeneko mwanjira ina, unali anyamatanga apo analowa kumeneko ndipo anawuzidwa kuti asonkhanitse mbewu zokonzedweratu zonse pamodzi. Ndipo iye anapeza, ndipo iye anagwiritsa ntchito nyumba yake kukhala chalichi, ndipo anawalandira mthengawo. Ndiyeno anawabweretsa onse mu mzinda wakewo amene akanakhulupirira pansi pa chizindikirocho. Mkazi mmodzi mu chuma chachikulu chonsecho, mkazi mmodzi wang'ono, ndipo iye wambiri yoyipa, mwina mwake anachotsedwa mu mpingo uliwonse mu mzindawo, koma iye anakhulupirira wanthenga ameneyo. Ndipo wanthenga ameneyo anasiya chizindikiro, chisonyezo, ndipo Mulungu analemekeza chizindikiro chomwe chonse izo zili lero. Ingokumbukirani, pamene wononga wamkwiyo wa Mulungu anadzabwera, kachitidwe kakakulu kameneko kanagwa chizindikiro chinatetezera nyumba yake, osati chifukwa chakuti iye anali mkazi wabwino, chifukwa chakuti iye anali ndi chikhulupiriro ndipo anayika chizindikiro. Tsopano nanga bwanji ngati iye akanati eya amene anali amuna abwino, ine ndithudi ndinasangalala nawo uthenga umene iwo anapereka, koma moona mtima izo zikumveka ngati zopusa kuti ndikhale ndi chingwe chimenecho chikulendewera kunja kwa zenera langa. Ine ndingochikokera icho mkati, iyo ikanagwa. Iyo ikanagwa, Mulungu amalemekeza chizindikiro chokha. Timodzi-modzi monga moyo wa chizindikiro unali ku Igupto, Yoswa anali choyimira cha Yesu, chifukwa Yoswa amatanthauza Yehova mpulumutsi. Iye anali woyimira Yesu, anali woona ku chizindikiro cha chizindikiro cha mthenga wake amene analalikira. Yoswa anakhala woona kwa chisonyezo cha chizindikiro chimenecho. Onse amene anali pansi pa icho anapulumutsidwa mu Igupto, onse anali pansi pa icho anapulumutsidwa mu Yeriko. Magazi a mwana wa nkhosa ndi choyimira chalero cha chizindikiro, kuti mzimu woyera ndi chizindikiro chalero. Onse amene ali pansi pa iwo ndi wotetezeka, onse amene ali kunja kwa iwo si wotetezeka. Mu Ahebri 13:10-20 iye amatchedwa pangano losatha. Pangano lakale linali chinthu chimodzi, ichi ndi chatsopano, ichi ndi pangano losatha. Mulungu, malonjezo omangidwa ndi magazi a Mulungu, amatipanga ife kukhala mfulu kwa tchimo ndi manyazi, ndi osiyana kwa dziko lonse. Inu simumasowa kuti muzivala mosiyana, aliyense akhoza kuvala mosiyana. Inu mukuyenera kukhala mkatimo wosiyana. Moyo uli mkatimo, osati mavalidwe kuvala. Ufumu wa Mulungu si nyama ndi chakumwa kapena kuvala zovala, koma ndi kuleza mtima ubwino unjonda kupirira mwa mzimu woyera. Tsopano, malonjezo amapangisa kuti ukhale mfulu kwa tchimo, kuonetsera kuti Mulungu sanati sanazindikire tchimo lako. David anati, wodala ndi munthu yemwe Mulungu sadzamuwerengera tchimo. Ndipo Mulungu sadzawerengera chimo pa chizindikiro chimenecho, chifukwa chizindikiro ndi chisonyezo cholipiridwa kuti Mulungu walandira kale icho. Ndipo inu muli ndi chizindikiro cha icho, chikhulupiriro chanu chagula icho. Ndipo inu muli ndi mtengo wogulira wa chiwombolo chanu muthupi lanu, kuti mumpembedze Iye ndi kuonetsera malonjezo ake ndi mphamvu. Chipangano chatsopano chimatanthauza pangano latsopano. Magazi amatanthauza moyo. Chipangano chatsopano ndi chipangano cha Mzimu Woyera. Mzimu Woyera kumachitira umboni za chimene Yesu Kristu waukitsa kwa kufa, kuonetsera kuti Yesu wakwaniritsa chofunikira chilichonse cha ife. Ndipo ali moyo lero. Chizindikiro chimatsimikizira kuti Iye ali moyo kuti azizizindikiritsa yemwini ndi ife molingana ndi lonjezo lake. Tsopano zingatheke bwanji kuti munthu akuwerenga Baibulo ndipo akuona kuti Iye analonjeza izo, ndipo akumuona Khristu wabwerera mmasiku otsirizano mu maonekedwe a Mzimu Woyera, ndipo akuzizindikiritsa Iye mwini kuti ali moyo? Ndicho chizindikiro, ndicho chisonyezo. Umenewo ndiwo mtengo wolipiridwa. Musati muzidalira konse pa zogirikisha zina zake. Ine ndinamvelera kuzizira kukuyenderera pansana wanga, ndipo ine ndinanunkhiza china chake. Ndinaona magazi ena mmanja anga, kapena mafuta ena, kapena ine ndinapeza bachelor degree yanga, kapena ine ndinavina mu mzimu, ine ndinafula, ine ndinayankhula mu malilime. Zinthu zimenezo zikhoza kukhala zabwino. Ine ndilibe kali konse kotsutsa izo, koma izo sindizo zimene ine ndikuzikamba. Ine ndikukamba za kuzindikiritsidwa kwa chizindikiro Yesu Kristu anauka ndipo ali mwa ife tsopano, akuzizindikiritsa Iye mwini kuti atsimikizirenso mawu ake olonjezedwa tsiku lino. Amen. Zikatero inu ndi Kristu ndinu mmodzi, Mulungu ndi Kristu ndi mmodzi. Tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate ali mwa ine, ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Ngameneyo Mulungu akuonetseredwa muthupi la munthu, akudzionetsera Iye mwini wa moyo zitatha zaka 2000, chimenecho ndicho chizindikiro. Ngati inu simuli mkati, lowanimo mofulumira kwenikweni abwenzi. Izo mwina kwa nthawi zikhoza kukhala mochedwa kwambiri, ife siti kudziwa. Kuonetsera kukhalapo kwake, chipangano chatsopano, magazi. Ndipo iwo ali moyo tsopano, akupanga kutsimikizira. Ndipo chifukwa Iye ali moyo, ife tili ndi ufulu wa zonse zimene Iye anatigulira ife.
Amen.
Mwamuna amene ali ndi ubatizo wa Mzimu Woyera, kapena mkazi amene ali ndi ubatizo wa Mzimu Woyera, ali ndi ufulu kwa chilichonse chimene Yesu anatigulira ife, pakuti ndicho chisonyezo chimene ife tili nacho. Imeneyo ndiyo mphamvu yogulira. Tinene mwachitsanzo inu mukuti, chabwino Mbale Branham, inu mukutanthauza chani? Apa, ndizipangitse izo zimveke tsopano. Ndipo ine ndikufuna inu anthu odwala kuti mumvetse izi. Taonani, ngati ine nditakhala kuti ndikufa ndi njala, ndipo ine ndikudziwa kuti bredi kuti mtengo wake ndikotala, ndipo pamenepo nkubwera Mbale ndikuti, eni ndalama iyi Mbale Branham, inu mukufa ndi njala, tengani ndalama iyi. Tsopano inu mukudziwa ine ndikhoza kukhala wokondwa basi ndi ndalama imeneyo mdzanja langa, momwe ine ndingakhalire ndi bredi mdzanja langa, chifukwa ine ndili nawo mtengo wogulira. Ine ndili nacho chizindikiro chokatengera bredi, ndipo pomwepo apo pali bredi, ndipo chinthu chokhacho ine ndagwirizira chizindikiro, ndalama imene ikugula bredi. Ine ndikhoza basi kukhala wokondwa ndi chizindikiro, momwe ine ndingakhalire ndi bredi yo. Tsopano ngati inu muli ndi ubatizo wa Mzimu Woyera, chimenecho ndi chizindikiro kuti inu muli ndi chinthu chilichonse cha chiwombolo chimene Yesu anachifera, ndi chanu, icho chili mdzanja lanu. Kodi inu mukuchita mantha kuti muzitenge izo? Ngati ine ndingayike izo mthumba mwanga, ndikuti chabwino ine sindi kudziwa ngati ine ndingagule bulede ameneyo kapenayi, ine ndifa ndi njala. Koma kumbukirani, wamalonda amati, ine ndili ndi chofunikira chimodzi Bambo Branham, masenti 25 imodzi, inu mukhoza kukhala ndi bredi. Ine ndili nayo iyo. Amen. Izo zikukhazikitsa izo. Ndi chifukwa chake ife sitimaona zinthu zambiri zikuchitika lero, chizindikiro chosi chikuonetsedwa, chizindikiro chenicheni. O, ife tinayo mitundu yonse ya zabodza, koma ine ndikutanthauza chizindikiro chenicheni. Taonani. Ndiye pamene ife tizindikira ndipo kupereka chizindikiro, moyo umene unatengera chizindikiro, magazi amatiyankhulira ife. Kumbukirani, pangano la magazi limazindikiridwa ndi chizindikiro, ndipo mawu amatitsimikizira ife zalonjezo. Chizindikiro ndi chizindikiritso kuti kugula kwapangidwa kwa ife. Sopano, ngati inu simunayikidwemo mmenemo, chabu ino ndithudi, inu simudzapeza kali konse. Inu mukungodutsa pa mzere wa pempero, kumayenda mukubwerera mbuyo, kuyenda kubwera pa guwa, ndi kuyang'ana mmwamba kumayenda mukubwerera mbuyo. Koma mbale, pamene chizindikiro chimenecho chikidwa kamodzi mu wanu, wanu mtima wanu, ndipo inu mkudziwa kuti ndi chiukitsiro cha Yesu Kristu mwa inu. China chake chikuchitika. Palibe chilichonse chimene chingakutembenuzeni inu. Inu mukudziwa kumene inu mukuyenera kukhala. Kumvera kwa thunthu kuma onse a Mulungu kuma kuyenerezani inu kulandira chizindikiro. Ndipo sadi chilichonse. Wodala ndi iye amene amachita malamulo ake onse, iye akhoza kukhala ndi ufulu wa kumtengo wa moyo. Ndiye pamene ife tikupemphera, ife tikuyenera tizikhala ndi chizindikiro kuti tikachipereke limodzi ndi mapemphero athu. Tsopano musalephere kumvetsa zimenezo. Pamene inu mukupemphera, inu muyenera muzikhala ndi chizindikiro kuti mukachigwirire papemphero lanulo. Ngati mulibe mupitirire kupemphera kufikira chizindikiro chitabwera. Chifukwa inu simunalonjezedwe kulandira izo. Maona, inu mukuyenera kukhala ndi chizindikiro ichi poyamba, umenewo ndiwo mtengo wolipirira chikhulupiriro chanu kuti mukhulupirire izo. Tsopano, chizindikiro chakumvera kwa thunthu. Mantha apita. Paulo akutiuza ife zimenezo, magazi amayankhula zinthu zabwinoko. Inu mukuti, magazi amayankhula, eya, magazi amayankhula. Mu Genesis 4:10, ife tikupeza kuti Mulungu ananena kuti Kaini, kapena magazi Abele amayankhula kuchokera mthaka. Ife tikupeza kuti mu Hebrew 12, kuti magazi apangano la Kristu amayankhula zinthu zabwinoko kusiyana ndi aja Abele. Mukuona, ife tikupeza kuti magazi amayankhula, iwo amayankhula mmalo mwanu. Moyo umene uli mwa inu umayankhula kuchokera ku magazi okhetsedwa. Amen. Mbale. Ine ndikanako ndi aliyense akanatha kuona zimenezo. Mukuona, ngati inu mungaone chimene icho chili. Ndi moyo umene uli mwa inu. Mwaona, magazi amenewo akukuzindikiritsani inu ndi iwo. Ndi chizindikiro. Chimene icho chili. Magazi anakhetsedwera inu. Inu mwavomereza. Ndipo moyo wabwera mwa inu. Inu muli ndi chizindikiro. Ndicho mzimu woyera. Ndiye pamene ife tikupemphera, ife tikuyenera kuti tizikhala ndi chizindikiro choti tikachipereke palimodzi ndi mapemphero athu, monga ine ndinanenera. Ndipo tsopano tidzikhulupirire ifeni ndipo tiike chizindikiro kwa banja lonse, monga mu Igupto, Yeriko, kapena mwina mu Machitidwe 16:31. Ife tikupeza kuti Paulo anamuza Kenturio wa Chiroma kuti khulupirira iwe ndipo nyumba yako yonse idzapulumutsidwa. Tiike nicho pa banja lanu, ndipo ngati muli ndi mwana wosapulumutsidwa, muchike chizindikiro pamwamba pa iye ndi kuti Ambuye Mulungu ine ndikumuitanitsa iye. Mukhalebe pomwepo. Ngati inu muli ndi amayi kapena wokondedwa amene watayika, kayikeni chizindikiro chimenecho pa iwo ndi kuti Ambuye Mulungu ine ndikuwaitanitsa iwo. Tulutsani nyasi zonse za mdziko zichoke mnyumba mwanu. Mukonzekere icho. Muoche akabudula anu. Tairani makadi anu kutali. Chotsani ndudu zanu. Tayani kusakhulupirira kwanu ndi mapepa anu achali chimu chotaira zinyalala. Mmene izo ziyenera kukhalamo. Amen. Mukatero inu mukukonzekera.
Then what do? Then apply the token in prayer.
Kenako muchite chiyani? Kenako muike chizindikiro mupemphero ndi umboni weniweni chikhulupiriro chenicheni. Muchike icho, ndi chidaliro. Pamene inu mukuika chizindikirocho, mudziwe kuti inu mwatsukidwa. Ngati mitima yathu sititsutsa ife, ndiye ife tilandira chopempha chathu. Ngati anthu inu mukuchita zinthu zimenezo, zimene zili zolakwika, mungamupemphe bwanji Mulungu kuti akuchitireni chilichonse, pamene inu mukudziwa kuti inu mukulakwitsa. Ndi chifukwa chake ife tinangodzandimira mwamba ndi kudzandimira mbuyo. Ine sindi kunena izi kuti ndikupwetekeni, ine ndikunena izi kuti ndikuongoleni, kuti ndikonze zinthu. Inu muzipanga motani izo pa zolemba za Sodomu ndi Gomora. Bwererani. Mabungwe nda zitumiki aloleza anthu kuchita chilichonse ndi kumapitira nazo, ndi basi kungoyika dzina lawo pa buku ndi kuwatchula iwo ichi icho ndi chinacho, pamene izo ndi chamanyazi, ndipo izo zafika pakuti chikhulupiriro ndi china chake chimene sichili mkomwe, samadziwa mkomwe kawiri kawiri chimene ngakhale icho chili, iwo ali ndi chiyembekezo koma opanda chikhulupiriro. Inu mukuyenera kuti mubwerere ku chilichonse chitasesedwa ndipo chili choyera, mukatero mutenge chizindikiro chanu pakuti mwadziwa kuti ndi Yesu Kristu ali mwa inu, ndiye muchiike icho. Ngati china chake sichichitika, pali china chake chalakuika. Bwereraniso, mwatenga chinthu cholakuika mdzanja lanu. Iye analonjeza izo. Iye anali mmodzi yemwe analonjeza izo. Mukaikepo icho. Mukawerenge Aefeso 2:12 nthawi ina. Ngati inu mungafune kutero. Ndipo inu mudzapeza pamenepo. Zindikirani mwa Hebrews 9:11 aponso. Paulo anati, kutumikira Mulungu wa moyo ndi maneno a moyo. Osati kumanena kuti ine ndipita uko monga mu Hebrews amachitira kutenga nsembe yake ndi kumabwera chotsika nseu ndi ngombe yaikulu ya mafuta ndi kudzaika manja ake pa iyo ndi kuzizindikiritsa yemwe ini ndi kukhetsa magazi ndi kubwerera atalunga mitsidwa. Yehova ankazifuna izo. Iye anachita izo. Ndiye mbado otsatira mwina mwaka iwo anazizira pang'ono. Mwina wakenso anazizira pang'ono. Chinthu choyamba inu mukudziwa iwo unadzasanduka mwambo wa banja. Ndicho chimene a Pentekoste asanduka kwa ife. Mwambo wa banja. Ife timapita ndikuti, kodi kanema ujasana libu ino usiku uno. Ndikudabwa zimene iwa machita kuchalichi. Ambuye Yesu chilitsani. Oh chifundo. Mugona, izo ndi mwambo wa banja. Inu mukudziwa ine ndinaya nkula mumalilime tsikulina. Ine ndiwa ichi kapena icho inu mukudziwa. Oh, iwo ndi mwambo wa banja. Inu mukudziwa zimene Mulungu ananena, Mulungu anati, zonene pa zanu ndi nkhosa zanu zikununkha mphuno zanga. Uko mkulondola, nsembe zanu zikununkha. Ndipo chomwe chonso nsembe za Apentekoste, ndi madulira athu onse achipembedzo ndi zotengeka, ndi akazi athu ndi amuna kumachita momwe wakuchitira maonekedwa a Mulungu. Akaimba nyimbo ndipo wina wake nkumadumbadumba kwa kanthawi, ndipo akatero zathera pomwepo, ngati kuti awatsanula ndowa ya madzi pa iwo, pamene mawu Mulungu akapeza. Zeka kuti abwerapo ndipo anena china chake. Chavuta ndi chiyani? Nsembe zanu zamba kununkha pamaso pa Yehova. Ndipo inali nthawi imeneyo imene Yesaya anabwera poonekera. Ndipo anadzawuza iwo. Ine ndikupatsani inu chizindikiro chosatha namwali adzayima. Mwaona ndi zimenezotu. Osati maonekedwa akufa nditi zikhulupiriro. Ayi, koma maneno a moyo, Mulungu wa moyo yemwe wauka kwa akufa. Ndipo akukhala moyo pakati pathu. Ena iwo mipingo imonga choncho imene imakhulupirira zinthu izi iwo amakana kuti kuli chinthu chotero ngati chizindikiro. Chabwino, wina anayesera kundiuza ine atumi 12 okha anayandira mzimu woyera ndizo zonse zimene zinalipo. Eya. Oh, koma ife amene timakhulupirira mawu timadziwa mosiyana. Ife timadziwa kuti uku ndi kukhalapo kwa moyo. Pakuti ife timadziwa chotani kuti ndi kukhalapo kwa moyo wa Khristu, mzimu umene uli pakati pathu, iwo ukuchita chinthu chomwecho chimene yamachita. Ndiwo umboni wa icho. Mpesa umadziwika ndi chipatso chimene ukubereka. Ndiyeno ngati mpesa woyamba uja ubwerapo ndipo iwo mkulemba bukhula machitidwe potsatira, ndipo chinthu chomwecho chimene Yesu anachita, atumwi anachita, ndiye pamene mpesa umene udzabwera kenanso, iwo udzachita chinthu chomwecho. Mwaona a Hebrews 13:8 amati iye ali yemweyo, oh my, kutsimikizira kuti Mulungu anamuukitsira iye kwa ife molingana ndi mawu ake olonjezedwa. Chisindikizo cha lonjezo. Aefeso 4:30 amati musaukwitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo chanu. Osati kufikira chitsitsimutso chotsatira, kufikira tsiku la chiwombolo chanu. Kubatizidwira mwayiwo molingana ndi Akorinto yamba 12. Ndipo mwayiye muli chidzalo ndipo palibe tchimo limasindikiridwa mwayiye. Iye amene wabadwa mwa Mulungu samachita tchimo. Mbewu ya Mulungu imakhala mwayiye. Ndipo iye sangathe kuchimwa. Iye angathe bwanji pamene chizindikiro chili pamenepo. Chizindikiro ndi chisonyezo chakuti iye wavomerezedwa. Ndipo chabwino inu mukuti ine ndimachimwa. Chabwino ndiye kuti inu simulandirebe nkomwe chizindikiro. Ukuona chizindikiro ndicho chinga. Chionetsera kuti mtengo walipiridwa. Ngati Satana ayesera kupereka icho kwa inu, mungoganiza zaichi. Ngati Satana ayesera kukupatsani inu matenda ena, kapena ayesera kuti akupatsani inu china chake, inu mukudziwa choti muchite, mumuonetse ye chizindikiro chanu. Ndithudi matenda ama mukantha Mkhristu. Muonetseni ye chizindikiro chanu. Ndipo mutsimikizire kwa iye kuti ndinu katundu wogulidwa ndi Mulungu. Muganizeni mdierekezi ndipo iye adzakuthawani inu. Gwirizirani chizindikiro pa chikhulupiriro chanu chosasuntha mu mawu ake olonjezedwa. Zedwa. Mulungu nthawi ina anaperekapo chisonyezo cha utawaleza ngati chizindikiro. Ine ndikutseka, anapereka chisonyezo cha utawaleza ngati chizindikiro. Ine ndangotsala ndi pafupi fupi maminiti 10, ndipo kenako tikhala ndi mzere wa pempero. Iye wakhala ali woona kwa chizindikiro chimenecho. Kodi iye anatero? Iye akadachitabe. Zaka ama sauzande zonse izi, iye sanambe nkamodzi komwe nthawi ina walepherapo kuchionetsera icho. Iye anali woona kwa chizindikiro chimenecho kutionetsera ife kuti iye nthawi zonse ndipo sadzalephera konse kulemekeza zizindikiro zake. Ine sindi kusamala ngati izo zili, ngati Yesu sabwera kwa zaka 10,000, inu mukhale ndi chizindikiro. Iya kuyenerabe kuchilemekeza icho. Zilibe kanthu kuti ndi zinthu zingati zingasinthe ndi chilichonsecho, iya kuyenera kuti alemekeze chizindikiro chimenecho. Iya anati iye akanadzatero. Chabwino. Iya kuyembekeza kuti ife tsopano tionetsere chizindikiro chake pa chikhulupiriro chathu chopatsidwa ndi Mulungu kwa mpatuko uliwonse osakhulupirira mu fukoli ndi mdziko umene umakhulupirira kuti zizindikiro ndi zodabwitsa sizimatsatira okhulupirira. Ndi kukhalaona kwa chizindikiro ichi ndipo icho nkumaonetsera kuti mtengo walipiridwa ndipo ife talandiridwa kwa chiukitsiro tikukhala ndi moyo wa chizindikiro mkati mwa ife. Umenewo ndi uthenga wocheka, koma icho ndi choonadi. Ndicho chimene ife tikuchisowa, ndi choonadi. Mulungu atithandize ife kuti tidziwe choonadi. Inu mudzadziwa choonadi, ndipo choonadi chidzakupangani inu amfulu. Ine ndikudzinenera kuti Yesu Kristu ndiye mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu apereka mzimu woyera ngati chizindikiro pakali pano, basi kutuluka kusanachitike kwa mkwatibwi kutuluka kuchoka mu mpingo. Ine ndikukhulupirira pali za uve zochuluka ndi anthu kumanena kuti iwo anafula. Iwa nangula mmalilime, ine ndimakhulupirira mu zinthu zimenezo, koma inu simungadalire pa zimenezo, inu mungadalire bwanji pa zimenezo, ndiyeno nkukana mawu. Mukuona? Chizindikiro ndi mawu. Kumazindikiritsidwa mwa inu, kumadzikhala chokha moyo. Ameneyo ndi Mulungu kukhala wodzita nthauzira yekha. Inu simusowa kunena kuti chabwino tsopano inu mutanthauzire lilime langa, izo sindizwayi. Iye amatanthauzira moyo wanu mwa mawu. Pamene yatenga mawu anu, chimene inu muli, ndipo nkudzizindikiritsa mawu ake kudutsa pamenepo. Pamenepo si pamaso akutanthauzira kulikonse. Izo zilikale pamenepo. Mulungu amadzitanthauzira iye yekha. Ndipo ife takhala nawo malonjezo amene watsikuli.
Oh,
Dallas, inu gulu lokondedwa la Kristu, musatengeke ndi zinthu izi lero. Zimene inu mukuziona zikuyendayenda chifukwa izo zidzafa. Muzimba chizindikiro chimenecho nthawi zonse. Muzichionetsera chizindikiro chimenecho. Muziwerenga Baibulo. Mubwere kwa chilichonse. Ndipo ngati mzimu wanu mwa inu sukunena ameni kwa icho, ndiye kuli bwino inu mubwerere musinthe chimene inu muli nacho. Mutenge chizindikiro. Inu simunachipeze icho. Ine ndikudziwa kuti izo ndizochuluka kwambiri kuti ndizinene pano masana amodzi. Ndipo tsopano ndi 4:30. Nthawi yakwana tsopano. Ndipo ngati ife tingatuluke pofika 5 koloko ndi mzere wa pemphero. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu Kristu ali moyo ndipo akulamulira lero? Kodi inu mukukhulupirira kuti zimene ine ndakuwuzani ndi choonadi? Icho ndi chizindikiro chofunikira. Ine ndikhoza kungoyankhula zokhazo zimene zili choonadi. Ine ndimangoyankhula zokhazo zimene ine ndikuziona, zimene ine ndikuzimva, zimene zaululidwa kwa ine. Ndipo chifukwa ine ndimanena izi kwa makumi a zikwi kuchulukitsa masauzande za nthawi, palibe nthawi imodzi zinayamba zaleperapo kukhala choonadi. Tsopano zimenezo ayenera kukhala Mulungu. Zimenezo ayenera kukhala Mulungu. Chabwino, kodi Mulungu angapereke utumiki ngati umenewo kwa wina wake amene samadziwa chimene iwo akuchikamba? Kodi iye angadzizindikiritse iye mwini ngati mpenya ameneyo uko ndipo kenako nkutembenuka ndi kumupatsa iye mawu osakanizika? Munthu amene akuakana iwo ndi amene ali wobalalika. Ndipo Mulungu si wobalalika, Mulungu ndi wodzitanthauzira iye yekha. Landirani chizindikiro. Musadalire pakujoina mpingo uliwonse, kapena maonekedwe aliwonse, kapena chilichonse. Tengani chizindikiro, chigwireni icho. Ndicho chinthu chokhacho chimene Mulungu adzachizindikire. Pamene inu mudzafika ku ola limenero, pamene izo zidzafika pa imfa yanu, inu kuli bwino mudzagwire chizindikiro chimenecho pa inu eni. Mukudziwa kuti pa tsiku la kudza kwake chiukitsiro chimenecho, ine ndikhoza kudzaonetsera chizindikiro chimenecho. Izo zidzakhala muthupili, ilo lavunda, koma mu mzimu umene sungathe kufa, ndi moyo wa muyaya. Chizindikiro chimakhazikika pamenepo. Ndipo iye analonjeza, ine ndidzamukitsa iye kenanso pa tsiku lotsiriza. Yesu Kristu yemwe uja ali pano. Iye ndi mtumikiyo. Iye ali apa pali uthenga. Ndipo iye ndi mtumiki pano kuti azindikiritse uthenga wake. Ine si mtumikiyo. Mtumiki ndi iyeyo. Ndipo uthenga wake ndi umenewu. Ndipo ngati inu muli ndi mzimu umene ukutsutsana ndiwo, iwo ungakhale bwanji mtumiki wa uthenga? Chizindikiro chokha chidzazindikiritsa iwo. Amen. Ine ndikumvelera mwachipembedzo. Ine ndithudi ndikutero. Ine ndikumvelera ngati ndiuluke pakali pano. Pakuti ine ndikudziwa yemwe ine ndamukhulupirira. Ndipo ine ndauona moyo wanga ukuzindikiritsidwa ndi iye muchiukitsiro chake. Kukhalapo kwake kuli pano. Vomeleza ni ijo abwenzi. Chonde mutelo. Pansi muntima mwanu. Ine ndikudziwa ife tonse timabwera mozunguli la kuwa ndikudzape mpera. Limene ro ndilingaliro lachikale lachi Methodist. Iwo sankachita konse zimenezo mu Bible. Bible linati onse amene anakhulupirira anabatizidwa. Uko nkulondola. Kunalibe chinthu chotero chonga tikuitanira pakuwa mu Bible. Icho ndi china chake chimene ife tinachonjezera. Chimene chili chabwino. Chilichonse chimene Mulungu achidalitsa ndi chabwino. Monga iwo amadzoza tisalu. Munalibemo chinthu ngati chimenecho mu Bible. Iwo ankatenga kuchokera pathupi la Paulo mipango ndi zovala. Koma mwanjira ili yonse imene inu mukufuna kuchitira izo, izo ndi zabwino pamene mwakhalapo paguwa paliponse pamene mungachitire chinthu chokhacho, ikani icho chizindikiro pa inu. Kenako mudziyang'ane nokha. Ndipo muone kuti ndi moyo wa mtundu wanji umene ukuchitika, muone ngati icho chayikidwapo kapenayi. Ngati icho sichinatero, ndiye siyani chilichonse chimene inu muli nacho pambali, ndipo mubwerere kufikira chizindikiro chitayikidwa. Tiyeni tipemphere. Atati akumwamba mwina mwake ine ndinayankhula mwaphuma koma Ambuye msomali ungagwire bwanji pokhapokha iwe utaukhoma iwo. Ine ndikupemphera Atate kuti iwo ukakhomedwe mu mtima wa anthuwa. Kuti iwo akaone kuti icho si chinthu chongokongoletsa. Izo sikuti ine ndikuyesera kuzindikiritsa bungwe lina, mtundu wina, mpatuko wina, munthu wina, kapena ine mwini, kapena wina aliyense. Ndi Yesu Kristu. Ine ndiwaponyera mabungwe onsewo pamodzi. Iwo nditheka la mmodzi, nditheka la dozen la mzake, molingana ndi mawu anu. Mayi wakale hule, Baibulo muchifunso 17, anali mayi wa mmodzi aliyense wati mahule timeneto. Ndipo iwo sangakhale mwamuna, iwo anali timahule. Ndipo iwo onse anapita pakama wachidziko. Ndipo ife tikuona achita izo, apentekoste ndi onse. Koma Yesu, inu mudakali apobe Yesu. Musalole kuti iwo azimvetsera uthenga wa mpingo, koma uthenga wa Kristu. Mau, inu muzizindikiritse inu yeni, Ambuye lero, ndiwo khulupirira. Achizeni odwala onse, mukhululukire machimo athu Ambuye. Ine ndikupemphera ngati wantchito wanu, chonde khululukirani machimo anga, ndipo mukhululukire machimo anthu awa. Ine ndikudalira Ambuye, mmodzi aliyense wa iwo mosakayikira wathandizira muzopereka kulipirira zomanga, ndipo iwo apereka ndalama zawo. Ndipo iwo atero, iwo achita chilichonse Ambuye. O Mulungu ndikupemphera kuti pasakhale mmodzi wa iwo ati achiphonye icho Ambuye. Mulole mmodzi aliyense. Ine ndikuchita zimenezo ndikudzipereka. Ndipo komabe Ambuye, iwe uyenera kukhala wokhazikika. Ife tikudziwa kukonza ndi chikondi. Chikondi chimakonza. Ndipo ine ndikupemphera pakuti ndicho chifukwa chimene inu munawakonzera anthu anu. Chinali chifukwa chakuti inu munawakonda iwo, ndipo tchimo lililonse likuyenera kuyankhidwira. Ndipo Atate, ine ndikupemphera kuti inu mukhululukire machimo athu tsopano. Pamene ife tikwala pa iwo, ife taenda kupita kutali Ambuye. Ine ndikuzindikiritsidwa ndi anthu achi Pentecost awa Ambuye. Ine ndine mmodzi wa iwo. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mukatikhululukire ife tonse. Ndipo mwatenge ena atsogoleri awa, ndipo mwatembenuze iwo. Ndipo mulole iwo ayang'ane molunjika kukavale uko kamodzi. Ndiyeno iwo aiwala chimene iwo akuyenera kukhala. Woyang'anira kapena bishopu kapena chilichonse chimene icho chingakhale. Ndipo adziwa kuti ife palibepo wamkulu mu ufumu uwu. Ndife tonse ana a Mulungu. Ine ndikupemphera kuti inu mukatithandize ife tsopano. Zizindikiritseni inu mwini pakati pathu lero. Ife tikupempha mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Tsopano basi tisanambe mzere wa pemphero. Mwina pakhoza kukhala wina pano sanambe wabwerapo kuno. Ine sindikudziwa yemwe inu muli, koma Mulungu akukudziwani inu. Ngati ine ndakuza ni choonadi, mulole Mulungu achizindikiritse icho, kaya icho ndi choonadi kapenayi. Ndiko kutsimikizira kwa izo. Ngati iye anauka kuchokera kwa akufa, iye aliyemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ananena mu Yohane 14:12, iye amene akhulupirira, osati iye amene adzipangitsa kukhulupirira. Iye amene akhulupirira mwa ine, ntchito zimene ine ndikuzichita, iyenso adzazichita. Nkulondola uko, wina wake anati, zazikulu inu mudzazichita, uko nkulondola. Anati, chabwino, ife timalalikira uthenga, zimenezo ndi zazikulu, muzingochita zinthu zimene iye ankachita, izo zidzatsimikizira izo kwa ine. Mwaona? Kenako ife tidzayankhula zokhudza zazikulu. Ine ndikhoza kukuonetserani inu zinthu zazikulu zimene iye akuzichita tsopano kuposa iye ankazichita pamene iye anali pa dziko lapansi. Ndipo zimenezo sikungolalikira uthenga, ayinso. Zimenezo ndi muzizindikiro ndi zozizwitsa, si nthawi ya izo.
Just believe and may the God of heaven who raised up Jesus Christ
from the dead and is presented in here alive to us after 2,000 years, identify this message that is correct. The token's got to be applied.
Ingo kurupirani, ndipo mulole mulungu akumwamba, ye mwana mukitsa Yesu Kristu kwa kufa, ndipo amupeleka iye pano wa moyo kwa ife, zitatha 2,000 kuzindikiritsa uthenga u, kuti iwo ndi olondola, chizindikiro chikuyenera kuyikidwa.
Now you've got diseases and troubles. Pray. Just sincerely say, Lord, I believe that you're a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities, and we're told by this minister here that you are with us. Present. Then I want you to be present with us and identify yourself.
Tsopano ino amene muli ndi matenda ndi mavuto pempherani modzipereka basi munene Ambuye ine ndikukhulupirira kuti ndinu wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu. Ndipo tauzidwa ndi mtumiki uyu apa kuti inu muli ndi ife pano ndiye ine ndikufuna kuti inu mukhale ndi ife ndipo muzizindikiritse inu mwini.
I pray every one of you. Now it's up to God to say something.
Tsopano pempherani modzaliense wa inu. Tsopano izo zili kwa Mulungu kuti ayankhule china chake. Ndinthawi yotani. Oh my. Ine ndikanakonda inu mukanango dziwa china chake. Mmene iwe umamvelera pamene icho chibwera, dziko lonse limakhala la iwe. Amen.
No devil goes to do nothing. He's a defeated being. My Lord is present. It's all in our hands. Amen. Please be real quiet. Don't walk. Sit still.
Pali benjelekezi amene angachite chilichonse. Iye ndi chinthu chogonjetsedwa. Ambuye wanga ali pano. Zonsezo zili mmanja mwathu. Amen. Chonde mukhale chete kweni kweni. Musayende yende. Mukhale bata. Inu amene muli mzikuku ndi zinthu musaganize kuti inu ndi opanda thandizo. Mukhulupirire. Inu mwadutsa kupyola mmizere ya pemphero ndipo zalephereka ndi kulephereka. Sanali mtumiki amene anakupemphererani inuyo analephera ndi chikhulupiriro chanu. Ndipo inu mwayamba kuganiza kuti inu simuchita kalikonse. Inu mukhulupirire. Apa pali kuwala uku apa. Padona wachikuda wakhala kumbuyo kuno. Waima ndi manja ake atakwezedwa mwamba monga chonchi. Eya, inu mumapemphera. Eya, inu mukundikhulupirira ine kukhala mneneri wake kapena wantchito wake. Ine sindikuyenera kunena zimenezo chifukwa izo zimawapunthwitsa anthu kwambiri. Inu muli ndi wabwino.
Here's a white man, colored woman. Just like it was our Lord and the woman at the well. Two different races. He let them know there's no difference in races. Our colors has nothing to do with it. We could give each other a blood transfusion. No, God made of one blood all nations.
Apa pali bambo wachizungu mkazi wachikuda chimodzi modzi monga momwe izo zinakhalira ndi ambuye wathu ndi mkazi pachitsime mitundu iwili yosiyana. Iye anawalola iwo kuti adziwe kuti palibe kusiyana ndi mitundu. Mitundu yathu ilibe kanthu kochita ndi izo. Ndife tonse, ife tikhoza kupatsana wina ndi nzake magazi. Mulungu anapanga amagazi amodzi mafuko onse.
You're having headaches.
Inu mukukhala ndi kupweteka kwa mutu kowirikiza. Ndiye inu muli ndi cholemetsa pa mtima wanu. Ndicho cha mwana ameneyo. Ndipo inu, iye wapondelezedwa. Ndizo ndende. Nzona izo. Ukonklondola. Dona uyu wakhala apo kuchokera kwa inu pamenepo. Iye akuoneka kuti akufanana ndi inu. Amene ali amayi anu. Ukonklondola. Ndipo iye ali ndi china chake chikumuvuta iye. Kodi inu mukundikhulupirira ine Dona? Inu mukutero? Vuto lanu ndikupweteka pambali panu. Ukonklondola. Ndi mbali anu ya kumanja imene ikukupwetekani. Kulondola uko. Kweza ni mwamba dzanja lanu. Ngati izo zili zona. Izo sizikuvuta niso inu kenanso.
You believe if God can tell inu mukukhulupirira
ngati Mulungu anga nduze ine yemwe inu muli akaza aloyo kulondola chabwino pitani pa njira yanu Ambuye Yesu akupatseni inu chopempha chanu pama Petro kumene apo pali dona wina wachikuda wakhala pansi akuyang'ana basi zimene basi ngati kuti zimung'ambe iye mzidutsa iye akundiyang'ana ine molunjika iye akukhulupirira izo icho inu simukuchiona chinthu chimenecho apo pafupi ndiye iye akuvutika ndi vuto la ipso izo nzoona izo zonse zatha tsopano iye wakuchizani inu amen chifukwa chiyani inu simukukhulupirira ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse ndi zotheka kodi inu mukukhulupirira zimenezo. apa pali tayang'anani pa anthu achikuda chikhulupiriro chanu chili kuti anzanga achizungu apa pali dona wachikuda wakhala pomwe apa akuyang'ana molunjika pa ine wokhala ngati dona onenepa iye ali ndi vuto ndi bondo lake iye alinso ndi vuto iye ali ndi vuto la mtima iya ndipo iye ali ndi kufoka akumapepeyuka ndi zinthu monga choncho makamaka pamene inu mukuyesera kuti mugone pansi puma mukuona izo zinachitika usiku wathawu kumbukirani ine sindikuwerenga maganizo anu koma ine ndikudziwa chimene inu mumachipempherera inu mumafuna kuti muchite kuyitanidwa chifukwa cha ichi lero ndipo iye wakuyankhani inu tsopano mukumavutikanso kuti mudzuke chifukwa inu muli ndi nyamakazi uko nkulondola ndiyeno chinthu china inu muli ndi vuto la mmimba chimene chili chomera mkati mwa mmimba izo nzoona tsopano kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala mneneri wake ine ndichinena icho muli monse khulupirirani ndipo inu mukhala bwino nanga bwanji vuto lanu la mmimba kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu achilitsa vuto lanu la mmimba mwakhala pamenepo inunso kodi inu mukukhulupirira izo chabwino ndiye inu mukhoza kulandira machiritso a mmimba mwanu amen inu mukufuna kuti musiye kusuta pamenepo dona inu mukukhulupirira mulungu akupangitsani inu kusiya kusutako mwakhala mukuyesetsa kwa nthawi yayitali inu muli ndi vuto la mmimba aponso mwakhala mukuyesetsa kuti musiye ndudu izo ndi zimene zikupangitsa vuto lanu la mmimba kodi inu muzisiya izo ine ndikuzikaniza izo kwa inu mu dzina la yesu khristu chifukwa cha chikhulupiriro chanu kuti mumukhudze iye ine ndikukubetcherani inu kuti mukhulupirire mulungu apa pali mkazi wang'ono akhala pamenepo akumupempherera wake wokondedwa ali mchipatala akufa ndi kansa kulondola ndi amalume izo nzoona inu ndi mwina ndinu mkazi wa mtumiki inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse mamboyo akhala bwino ine ndikukupetcherani inu kuti mukhulupirire mulungu ndi chiyani chimenecho kuzindikiritsidwa kuti ndi yesu khristu inu mukuti khristu ndi chiyani iye ndi mawu pachiyambi panali mawu mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu mawu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ozindikira maganizo ndi zamkati mwa mtima kodi inu simukuona kuti mawu abwera pakati pathu mmasiku otsiriza ndi mzimu woyera umene ukutenga mawu a mulungu ndikumamuzindikiritsa yesu khristu yemwe ali chizindikiro amen kodi inu mukukhulupirira ndi angati ali ndi makadi apemphero onse kumbali iyi amene ali ndi makadi apemphero ayimirire mu mzere uwu apa ingoyimirirani nonse kumbali imeneyo mbali yoyokha mudzayime apa mkanjira ayi akumbali ya dzanja lakumanja kwa kanjira okha chonde pomwe apo othandizira mupite kumalo anu ndiye iwo akamalizitsa ena wadzima iwo akatha kudutsa ndiye zikhalemo sinthana-sinthana ndi mbali inayo tsopano aliyense akhale molemekeza mzimu woyera unatenga ulamuliro wa msonkhanowo chotero panali zochuluka zinanenedwa ndipo zinachitika kuti zitsimikizire ndiangati akukhulupirira kuti iye ali pano ndiangati akukhulupirira kuti chimenecho ndi chizindikiro ndiangati akukhulupirira kuti iwo ndi mawu taonani ndiangati akudziwa kuti bukhu la heberi linanena kuti mawu a mulungu amazindikira malingaliro amene ali mu mtima ndiangati akudziwa zimenezo ndiangati akudziwa kuti ndicho chifukwa yesu amatha kuzindikira malingaliro mu mtima mwawo chifukwa iye anali mawu ndiangati akukhulupirira zimenezo ndiangati akukhulupirira kuti ndi zimene zinali ndi aneneri iwo anali amene mawu amabwerako tsopano ngati mawu abwerera kwa ife kodi iwo sachita chimodzimodzi ndiye zingatheke bwanji kuti mawu amene akuzindikiritsa mawu akhale olakwika ndi mawu oh chifundo molemekeza heyi dona uyu wakhala apa iye ali ndi china chake pa mtima pake nayenso ine ndinangopezeka ndatembenuka ndipo ndachigwira icho kodi sindinu akazi a grant ine sindimadziwa konse zimenezo koma inu ndi akazi a grant chifukwa ine ndikukuonani inu ndi chimenecho inu muli ndi manjenje amene akukuvutitsani inu inu muli mwana wanu wamwamuna ali ndi china chake chinzake magazi ake ngati akuukha ine ndikukubetcherani inu kuti mukhulupirire zimenezo amen iye ndi bwana wachochitikacho iye ndi bwana wa imfa tiye ndipemphere ambuye yesu pamene kukhalapo kwanu kukutidzodza ife muno mchipinda chino ndipo ife tikudziwa kuti uwu ndi mzimu woyera ine ndikupemphera ambuye kuti inu mumuchize munthu aliyense amene akavale mipango iyi nthawi ina ife timaphunzitsidwa mu baibulo kuti anthu anu ali pa mzere wa ntchito anali akuwoloka nyanja yofiira ndipo nyanja inayima pa njira yawo ali pa msewu wawo akupita ku dziko lolonjezedwa Mulungu anayang'ana pansi kutsalawira moto limenero ndi maso okwiya ndipo nyanjayo inachita mantha inasunthira mbuyo ndipo Israeli anapitirira wakudziko lolonjezedwa ali pa mzere wa ntchito. O Ambuye Mulungu, mulole maso anu ayang'ane kutsa magazi a Yesu Kristu kutsika mpaka ku chizindikiro ichi apa chimene ife tagwirizira pa mipango iyi lero. Ndipo mulole aliyense amene ati akavale izi, mulole nthendayo ikachite mantha, mulole iyo ikasunthire mbuyo ndipo anthu anu akawolokere kulonjezo la tanzira bwino. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala mu dzina la Yesu Kristu. Mulole kuti zikakhale chomwecho. Amen. Ndi angati alali kokhulupirira chi Methodist ali muno, alali ka chi Baptist, alali ka chi Presbyteria, alali ka Baptist, achi Lutera, kapena achi Pentecoste. Ndi angati ayinu mukukhulupirira ichi kukhala choonadi, bwerani apa ndipo mudzayime pambali ya ine pamene ife tikupempherera odwala ndiye. Bwerani kuntunda kuno alaliki nonse inu amene mukukhulupirira. Zonse zili bwino, si choncho? Mbale Grant, izo zili bwino. Bwerani kumusi kuno mbale. Mbale Grant ali ndi utumiki wopempherera odwala. Mwamuna wochilimika, munthu wabwino, munthu amene Mulungu amamumva ndipo amamuyankha pemphero. Mbale Grant, ndine wokondwa akuyika mkono wanga momukumbatira iye lero ndikunena zimenezo. Ndi mbale wanga, tsopano yabwera kumusi kuno kudzapemphera ndi ine. Pamene muzidutsa mzere uwu, ngati kuti mukubwera pansi pa mtanda, abale, mupange mizere iwiri pomwe apa. Pomwe apa, mupange mizere iwiri. Ena kuntunda kuno, ena kumusi uko.
Brother Roy Borders, where you at? Brother Roy Borders, I thought he was here.
Mbale Roy Borders, inu mulipati. Mbale Roy Borders, ine ndimaganiza kuti iye anali muno.
Looking here at the ministers, would you?
Tayangana ni apa, pazi tumiki. Inu mungatero, tayangana ni uko. Izo zikundipangisa ine kumvele abu inu abale. Atumika ntanda, munthu amene akuima kuntunda kuno kuti azizindikiritse iweni ndi uthenga. Chingachitike ndi chiyani? Tsopano taonani, musazike izo pasi tumiki tsopano, iwo abwera kuti adzazizindikiritse iweni. Pamene inu mukudutsa apa, mugwire chizindikiro patsogolo panu. Ambuye Yesu, ine ndalapa machimo anga, mobwezera inu mwandipatsa ine ubatizo wa Mzimu Woyera. Ine ndine chinthu chogulidwa. Tchimo, matenda kapena chilichonse palibe chingandigwire ine kuyambira pano mpakana. Ine ndikupitirira molondola. Bwirani chimenecho o patsogolo panu, ndipo muzidutsa apa, ndipo Mulungu akuchizani inu. Ndipo inu muzitona pano mukusangalala okondwa ndipo mukakhala bwino. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tsopano munthu aliyense muno, tiyeni tiweramitse mitu yathu abale, pamene pamodzi. Ife sitikudziwa chimene chiti chichitike, ife basi sitikudziwa. Palibepo chifukwa chilichonse kuti odwala aliyense achoke mu nyumba ino masana uno. Gwirani chizindikiro chimenecho mu mtima mwanu, mudutse kudzera pa mzere wa pemphero uwu. Pamene azitumiki amene apatulira miyoyo yawo ku utumiki, ati ayime pano, kumasanjika manja pa inu pamene inu muzidutsa. Inu mukuti chifukwa chiyani inu mwachita zimenezo mbale Branham? Ine ndikufuna inu aliyense kuti mungodziwa, ine siwochiritsayo, amunawa ali ndi ufulu basi wochuluka kupempherera odwala monga wina aliyense. Kunena moona, ine ndikukhulupirira kuti Mulungu akhoza kuyankha mapemphero awo iye asanayankhe anga. Ine ndatopa ndipo ndafoka ndi chilichonse, ine ndikukhulupirira kuti iye akhoza kuyankha mapemphero awo. Ndipo pano iwo ayimirira mkati mwa zimenezo kuti azizindikiritse okha sakuchita manyazi kuti atenge malo awo. Ine ndikuyamikira mwamuna woteroyo. Tsopano abale, ine ndikudziwa kumvelera kwanu. Ine ndili mmodzi ndi inu. Ine ndi amene ndinaluka ukonde wanga ndi inu kunja kuno mu Texas kuyesetsa kuti ndigwire imodzi iliyonse ya nsomba zimenezo zimene Mulungu anazidzodzera tuku moyo kunja uko. Ine ndikuchita mwakukhoza kwanga. Ine ndili ndi inu 100%. Nthawi zina ine ndimazazira ndikukuwa zokhudza chipembedzo ndi zinthu. Izo sizitanthauza kuti ine ndikutsutsana nanu mbale wanga. Ine ndimatanthauza kuti ndikutsutsana ndi kachitidwe kamene kangatilekanitse ife kukhala abale chifukwa cha chiphunziro china cha chipembedzo. Ife ndi abale mwa ubatizo wa Mzimu Woyera. Ife takhwirizira chizindikiro chofanana. Ife talandira magazi ofanana. Chotero tiyeni tikhulupirire izo. Ife tikhoza kukakumana kumeneko. Si choncho ife? Abale, mmodzi aliyense wa ife pansi pa magazi. Tsopano, ine ndinadzodzedwa Baptist. Mwina mwake ndinu wa Methodist, kapena Lutheran, kapena Presbyteria, Pentecoste, Oneness, Tuness, Threeness, kapena chilichonse chimene inu muli nacho. Mpingo wa Mulungu, chilichonse chimene icho chili. Zimenezo sizimapanga kusiyana kulikonse. Ife sitingagwirizane pa zinthu zazing'ono zimenezo, tiyeni tiwale za izo ndiye. China chake chimene ife tingagwirizanirepo kuti Yesu Kristu mpulumutsi wathu anafera machimo athu, anaukanso ndipo akutipatsa ife chizindikiro. Ife tayima pano ndi mapemphero athu kuti tiwagwirizire baba leo dwala wandialo mamene azidutsa panzere uwu ine ndikukhulupirira izo ndi mtima wanga onse ine ndinaona china chake chikuchitika pamenepo amen ine ndikudziwa inu mukuganiza kuti ndine wamisala koma ine ndikumvera bwino kukhala wamisala ine ndikungoyembekeza kuti ine ndikhoza kukhala mwanjira imeneyi inde bwana ine ndikungomvera modabwitsa mwanjira iyi tiyeni tipemphere ambuye yesu ine ndikuchoka pasanja iyi ndikutsikira apa kuti ndikazisindikiritse ndekha ndi abale awa ine ndikuzisindikiritsa ndekha ndi iwo pamene ife tonse tikugwira zizindikiro zathu mʼmanja athu ndi mʼmitima mwathu pamene ife tikumvera kulamulira kwanu kusanjika manja pa odwala ndipo iwo adzachira mulole munthu aliyense akamadutsa apa aonetsere chizindikiro chawo kuti iwo alandira mzimu woyera kuti iwo ndi mwana wa mulungu wobadwa mwatsopano kuti iwo akukhulupirira izo ndi mtima wawo wonse ndipo pamene iwo azidutsa mulole iwo atemberere nthenda imeneyo ndi kusautsika kwa thupi lawo ndipo mulole iwo achoke pano akusangalala akudziwa kuti chikhulupiriro chawo chawapanga iwo kukhala athunthu ndipo ambuye mulungu monga ife tinayikira chipangano chakale manja athu pa nsembe kuti tikazizindikiritse tokha ndi nsembe ife tikuyika manja athu pa yesu ndipo tikuzizindikiritsa ifeni ndi iye iye anayika manja ake pa ife tsopano mu utumiki kuzizindikiritsa iye mwini ndi ife mwazizindikiro ndi zodabwitsa ndipo ife tikuyika manja athu pa odwala kuti tikazizindikiritsa ifeni ndi iwo ndi chikhulupiriro chathu chitalumikizana ndi iwo matenda akuyenera azipita ndipo iwo achite izo mu dzina la yesu khristu pamene ife tikuyenda apa kuti tikalandire iwo osonkhana onse apemphere roy kapena wina wake bwerani kuno ndipo mudzayime pafupi ndi microphone awa ndipo mudzikhazikitsa mizere iyi kukhala yowongoka taonani pamene inu mukudutsa apa tsopano muzibwera mukukhulupirira muzibwera mukupemphera ife tizingosanjika manja pa odwala kazibwerani muzidutsa pempherani pamene inu muzidutsa mzere wathu migawa ngati mukuyendera ndodo muzisiye izo pansi ndipo muziyenda mukuchokapo ngati munali ndi khansa nthenda muziti adokota achita zonse zimene iwo angathe kuchita iwo achita zonse zimene angathe kuchita ndipo iye anati ine ndikuyenera kufa ine sindife ayi chizindikiro changa ndi ichi ambuye inu mwandilonjeza ine 70 ine ndikuyenda kudutsa apa ndikuchita izo mwaona chitani zimenezo kodi inu muchita izo mu dzina la yesu izo zikhale chomwecho amen chabwino musiye mzere uziyenda ine ndikukhulupirira kukayikira kwanga konse kwayikidwa mukasupe kodi inu mukukhulupirira izo amen oh kodi iye siwodabwitsa ena iwo anali pasalu zimenezo ndi machira adzuka ndipo achokapo akuyenda angozisiya izo zitakhala pamenepo ndipo achokapo akuyenda oh ndi aliyense akhoza kuchiritsidwa tsopano amene akhulupirire izo kodi inu mukukhulupirira tiyeni mutipatse ife poyambira ine ndimkonda iye inu mutero mulongo nyimbo yakale ine ndimkonda iye ine ndimkonda iye chifukwa tiyeni tonse tingokwezera maliwo athu ndi manja athu mitima yathu kwa mulungu ndipo tizimba ine ndimkonda iye ine ndimkonda iye chifukwa iye anayamba kundikonda ine aliyense tsopano ndimkonda iye ndimkonda iye chifukwa iye anayamba kundikonda ine nagula chipulumutso cha ona wachoka pa chikuku akuyenda modutsa apa mothandizidwa ndi anthu awiri ine tiyeni ife tibvayibvitse manja athu kwa mulungu ine ndimkonda iye ine ndimkonda iye chifukwa iye anayamba kundikonda ine Janga pawakavare tieni tingomuya mika yetsopano aliyense ulemerero kwa mulungu momwe ife tikukuthokozerani inu ambuye yesu chifukwa cha ubwino wanu kukhalapo kwanu o ife tikukuthokozani inu chifukwa cha chizindikiro ambuye ife tapulumutsidwa ndipo tadzazidwa ndi mzimu mzimu woyera ukututumitsa matupi athu tsopano momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha izi atate o mu dzina la yesu ife tikukuthokozani inu amen amen aliyense mugwirane manja manja ndikuti Ambuye alemekezeke. Pirani manja wina ndi mzake ndikuti Ambuye alemekezeke. Ambuye alemekezeke. Chabwino tsopano tonse pamodzi kenanso. Ndi kona manja mwamba, mitima mwamba ine Mungu zifotokoza izo kuchokera mu mtima wanu.
Chifugwa iye anayamba undikonda ine.
Kodi inu muti balalitsa?
Nakula chipulumutso changa kwa ntingwa kavare.
Tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu molemekeza kwenikweni pamene ine ndikupereka msonkhano tsopano kwa mbale Grant kuti atibalalitse tikuthokoza mmodzi aliyense wa inu. Oyamba akuthokoza Ambuye chifukwa cha ubwino wake, chifundo chake ndi chitsimikizo chimene ine ndikuyembekezera kuti ife tasiya mu mtima wanu kuti ife sitili pano toka. Kapteni wathu wopambana wamkulu ali pakati pathu, kufuula kwa mfumu kuli mu msasa. Ndipo ife tikuthokoza Ambuye kuona mphamvu yake yayikulu ndi chifundo chake cha ndipo tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu molemekeza mbale Grant.